Tumbeta italia katika anga.
Like this. That is how the trumpet will sound.
That's because I just sentence you about the
consequences. Zenye ziko sai.
Yeah.
I don't know what happened to cases of Changuli. I don't know what happened to
Changuli. I think no, they were released because of lack of evidence. Sama. Kuna waswali nini? Hizo cases hakujai kwa na real consequences.
Changuli sindo kulikuwa na wale maboi wawili.
Yeah.
Yes.
Wale maboi wawili
hata kuna mwenyati aliyepia kwa court hakuwa na karimosfu. Because that's something else that they need to look at. Are these kids even remorseful?
Na wakanotisa, hiki tata tukichoma, hakuna pali tutaenda, miaka tatu naeza, mimi miaka tatu naeza, tunenda hapi, it's not even a real prison, sindio? Alafu, they just knew they'd get away with it. So, if we change the laws, baka wajue like, damn, can we justify a CCTV inside a kid's, not even a girl's, like saizi robo, kisikia kuna CCTV, ina watch, mtu yako jiko boarding saizi. Like Trevor, are you happy with that inside? Remondo Molo.
Omolo. Sare jo. Ulikuwa na ichuo moja.
Remondo
mano wa mtiaji hapo na tuchomea. Muuliza vile kobwe walikuwa na kuhara sio ndio kitu inafanya una kichwa ngumu hapa nje.
Eko nene. Episode 671. Tukusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend, sindio?
Yeah.
Na tutabonga juu ya futa, but die. Kusi niko shua hizi raya mbili zinatana kutunyo rosha.
Dying.
But, let's talk about, maybe we start with more serious issues. Kulikuwa na hii story ili happen ya watoi last week, yes?
Yes.
The Utumishi tragedy. And kwa the Utumishi tragedy, kuna CCTV ilikuwa released, sindio? Now, from the CCTV, we can see that it was actually arson. And since it was arson, before that tubongejia the fact that there was a CCTV in a girl's dorm, the fact that there was a CCTV in a kid's dorm, because even in a boy's dorm, it's not supposed to be there, yes? Ocha tuwanze na atoi, nasemekana, according to Kenyan law, the maximum on a face, I think, is 3 years. So let's start with that. Do you feel there's a problem with that?
How many people died? Kids? 16
kids. 16 kids died.
3 years.
And alafu kuna watu pia walipata injuries.
Injuries.
Not everyone alitoka hapo unscathed. Alafu for the rest, they are traumatized for life. Kuna wale wataogopa moto kabisa. Kuna wale wata ilala vizuri. Vizuri. Because they'll always... So this is lifetime trauma. So for that, under Kenyan law, because we have to operate within the law.
Within the law, yeah.
The maximum on a face as minors, unless kulikuwa katikati yao kuna mtu mmoja amefikisha 18, all they face is 3 years.
So it in to say throughout life, kulikuwa kuna easy something happens until the law changes.
Yes,
as it changing it to hivi ni kitu happen ndio inasababisha law ina change.
Yes,
so kitambo they used to ban witches. Law ika change, it's ikakuwa illegal kuchoma watu. So even now, tunaweza sema ndio, as per the law, one of us face a maximum of 3 years, but yes, this should show you that that law needs to change, so that at least more severe punishment can... Otherwise, as much as ni watoi, kusipokuwa na consequences, somebody else, they'll do it again. Because as far as they are concerned, ni... maybe it's a way to skip some exams or you understand? So hii sasa inafaa kuonyesha whoever is in charge, kani parliament or whoever, come up with laws that are going to, is it called deterrence kiasi?
Robo?
Kwanza, once again, like send my sincerest condolences kwa families wale wamelose watoi, na semi not only the families, because I believe we as parents collectively we feel like we've lost your kids. Those lazima jiput kwa
shoes,
kwa shoes families zile wame lose, ndio jue how painful it is. Na also to those who have been injured, because wengi pia bado kwa hospitali also, we send our sincerest get well soon messages na pia wale wengi. Now the rest wajua muumia mentally, so the trauma itakuwa ni deep. Kuna wale wata recover the thing about trauma, kuna wale who recover very fast, kuna wale within days, kuna wale within weeks, kuna wale within years, and then kuna wale ita stay now forever. But also we pray for their swift healing na wapate all the necessary support ile itajika, because this thing is it's serious in this day and age. Those girls were very young, but na naangalia isi ya kwanza imefanyika, unaona, na hata tukiangalia as recently as ni ile ingine ilikuwa last year ama last year, but one
ile Endarasha.
Endarasha.
Endarasha ilikuwa ni hiyo ni school negligence.
Negligence, yes, but still it was
yes, it's too much.
It's too much. So na tukienda hata back tukiangalia history ya Kenya,
Changuli Bombolulu,
hizo zote ni build up to what happened.
Yes.
In last week. And if nothing happens today, at this time, at this moment, if you're not hungry enough to push for legislation changes, then it will happen again. And then it will happen again. Alafu tukuje, we complain, we go back to other issues, tuache families ndo waki na wale affected directly waki suffer the trauma. Alafu teni happen again. And then school itakuwa peni ya wewe. Ndiyo, utaumia. Coincidentally, leo asubuhi, I was talking to my daughter about hizo. Hizo issue. Ananiambia, no, yezi fanya. But naambia, no, I know you can't. But now you can't. I'm with you here.
Yes.
I don't know what will happen to you when you go probably to, because there is a 90% chance at end a boarding school. That's something we have to, unless nikona enough, kumpeleka those now international group of schools. Hizo ndo wadei. But that is a group of schools za Kenya, as long as Kenya, they're boarding schools. So there's a 90% chance. It can be as long as I'm with you, it cannot. But ukisha enda, the other things that come. But now we went to Kimuza. So how? Alinuliza a very good question. How alifanya hivo? Watafanyo wa nini? Nikamuuliza wewe, ingekuwa ni nyinyi mmefanywa na grupu yako, mnataka mngefanywa nini? So yaka insist tu hawezi fanya. So sikuwa nataka kupush. But it goes, unoyote unamretraumatize. But to me, I think the laws now should change. Because now we have to look at the action. What really happened?
Yes.
What happened? Now, going by what we truly watch kwa TV, it's something that was so meticulously planned. And planning something like that, and that has an attack. Siki tuna plan yuani, they might look young in age. They might be. Ama they are young in age. But ile mindset walikuwa no to plan yu kitu. That's an adult mindset. Unaona? So for them to go through it, plan it so effectively, wachome na wenzo wamelala.
Na wenye wa hepe.
Whatever grievance they had, wangeamsha wa moto na watoroke. But waliwasha in two separate sites.
Yes.
Ndo then wakahepa na wakafunga mlango. I mean, tukiwa last weekend, tukiwa Sarakasi Dompale, we were talking about Nakumat fire. Ili litekwa one of our good friends angels. And then to see something, it's sad. The laws should and must be changed. Because right now we are tied by the law. The law is no, the law enough ikwe logic. Nona. It's we move in emotion. But as much as we emotive right now, we have to reason and know that this thing is going to happen again.
Yes.
And when it happens, I don't know if probably my one of my kids that are involved or not, I'm at a copy a victim, but it needs to, there needs to be a deterrence. And the deterrence currently, hakuna. Mtu yatafanya, I expel you shule, I pele kwa one of these boastful institutes, akayuko 3 years, then it's done.
I think, Kitu fani na robo ni. Robo na kungale time ulisema ulibonga na mtoi wako. Mtoi wangu alisema nini immediately bila ulisema hivyo. Mga kisema nilibonga na ye.
Na ye, yeah, kuse.
That's another thing. Same mood, yeah. Parents who have. You assume your kid is special. Your kid does not need to be told these things. Ato you are size on a grow up with a lot of peer pressure. More than sisi back in the days. So, alafu mtu yako akijipata in the cool click, because the cool click, the nerdy click ni hard sana. Upate nerds wamedu hizi bullshit. Najibu? Nerds wanakoga. So, mtu yako akienda pile cool click anaweza do kitu kama hiyo, but I think for every parent you just have to understand, like, first of all, teenagehood comes with emotional or hormonal changes, and apart from that, because of those kuna peer pressure, so you have to make sure that at least you have the talk with your kid. Alafu pia vile tu Robo amesema, you have to separate emotion. Afterwards you're like, I've raised my kid well enough to understand that if these consequences are changed, they can affect my kid if my kid didn't listen to me. But even when our kids become a danger to the society, they are a danger to the society. Mtu yote ule anezamwaga mafuta hivyo vile walifanya, alafu you can see them, kuna kwa hiyo video inaonekana wana giggle, you can see like they're having fun. Those are not normal kids, nachiki. They're not nini. So yeah,
neither say, man, I was just peeping through on how they handled the case. Yeah, my girls, she was given 5 years, eh? But hiyo unaweza exempt because ni moja, so you don't know what maybe she was going through, if she was at right mind. But now coming to this one, vile tu mesema, you don't wake up and burn something. Unajua izile watu wanaendanga na manslaughter, umejishtukia you've done an act and you didn't plan it, but it should be revisited, and I would propose a life for life, like a life sentence. So because they met several times, and there's no time walikama kasema, let's not proceed with this. So they met, they planned, it was well staged, they acquired the materials that they were going to use. Na still hapo hakuna mtu mwenye alisema niaje. These are things that are deadly. Not just fuel. You're going to set a blaze. Fire, hata before ichome kitu ikikushika, it's traumatizing, it's damaging. So mnapatana to choose the most crudest ways to make people perish. It's like drowning someone. So hizo ni zile vitu watu wakopa sana. They were aware that if they set it up, even in different positions where they set them up, it's going to for loss of life. So for, I don't know what is happening even in the dormitory areas. Because sasa now you have to shed light on that. Because shule, mkiwa kwa class, watu wako poa. But mkienda dormitories, you meet with a lot of people. Because uyu unapata ni wa for me. So you don't know if there's radicalization. You don't know if there's abuse. You don't know what's happening. Because watu, so long as mingia uko in time, atina mko bed up, you don't know what's happening. So pia I think that area should be also revisited. Tu mnakalishana nao huku, what's happening? Izi masaa. So for me, I would never agree to, like, the sentence was very lenient.
Ama that's because I just sentenced you, but the consequences.
Yes, the consequences. Zenye ziko saa hii.
Yeah.
I don't know what happened to cases za Changuli. I don't know what happened to
Changuli. I think no, walikuwa released because of lack of evidence sama. Kuna waswali nini? Hizo cases hakujai kwa real consequences.
Changuli sindo kulikuwa na wale maboyo wawili.
Yeah.
Yes.
Wale maboyo wawili.
Hata kuna mwenye aliyepia kwa court hakuwa na ka remorse. Because that's something else that they need to look at. Are these kids even remorseful?
And
do they feel, cause tuko na bonga na Buddha kaniambia, hajai sahau even the name of the guy wa Changuli akisema hata vile aliapia kwa court, he was smiling.
Yes,
as in I've done this. Kulikuwa na ile ya Nyeri High School,
it ended in a mistrial. Shortly after, two 16 year old form 3 student Felix Kumbau and Davis Otieno Onyango.
Yes
Sabuda, so this character Felix. Davis Otieno Onyango, we don't know him, he's here amongst us. And I don't care how many years it was, you got away with a heinous crime. And this is a Felix Gumbau. We don't know who you are. And because of you and the fact that you suffered no consequences, the reason why saizi these things are happening, najua.
Yeah.
Na before that kulikuwa na Bombolulu, sindio?
Yes.
But kuna ingine, Bombolulu haikuwa intentional, sindio?
Ya Nyeri High School, they locked 4 prefects. Waliwashika wakawalock. So this is even worse because unajua wengine wamelala, they don't know. Wengine walilokiwa when they were alive. And then wakachomwa. I don't know what happened to those students who actually perpetrated the nini. But that's, you don't know what happened to them. You don't know about Bombolulu. You don't know about. So I think it's a high time now.
I think
we start treating them as criminals.
Yeah, yeah. Bombolulu haikuwa intentional. It was a freak electric fault.
Freak, okay.
So with that, we should have had.
So unaona kama ya Bombolulu mwafe. Now you na come to institutional now issues. Unaona kama zile policy ziko. Now the policy ya kwa electric fault to happen anywhere. Unajua, thinking logically, hata hapa stima unakumbuka siku ile mvua ilinyesha ikaingia. Kati ungekuwa ingefikia vitu na maybe short hata moto inaanza. But now those things are looked at, ikifanyika itangalia to what extent professionalism na law ilifuatwa kwa kisha kila kitu iko poa. We did everything we could but it happened. Unaona, so hapo mnasema okay. But hii ingine zinafanywa kwanza na cause they are not spontaneous. Unakumbuka ile ingine ilikuitwa St. Kizito?
Yes.
Angalia watu wote walikuwa involved. Walikuja kwa machizi na wote wengi walidai. Mwingine ukienda kijijio unasikia ule alikuja kwa mwendo wazimu and all that. These things, you kill so many innocent lives, they come back to you in other ways. But now looking at how the law is structured, cause the reason watu waendagi wakiuana muanaga hapa nje ni because unajua ukiuana
kuna consequence.
Robbery with violence in a consequence. Everything has a consequence. Now that consequence has to be seen that inafanyika.
Kusemekana
tukiua utauliwa, mkiua lazima watu wakujione kuna mtu kwa life in prison. Because of you, so we need to make deterrence, cause grown ups wale wana commit atrocities one day they were teenagers. Na hizi vitu musema the most kuna watu angalia development ya different stages ya watu hii musema when they are teenagers, cause kuna watu focus so much on the foundation mali between 1 year na 12 years. Mtu anakuambia ukiweka mtu wako at that perfect conditioning hiyo hata potea. But mimi, to me, the most dangerous waga ni 12 to 18. Cause hapo ndo mtu yeye anago through individuation process, anataka jijue, ana fight for freedom. But bado mzazi anamkwamia wewe ni mdogo. There's so much push and pull to that kid. Hapo pia ndo unapata freedom ya umeenda boarding school for the first time. Ni kama umetoka kwa mkono za wazazi. Then unaenda na mitu watu wametoka from so many different backgrounds. You never knew them before. Sendo mnaenda ku form bonds. Na bonds which are formed in high school, tunajoga will last very long. Cause kuna watu mnaenda kukaa sasa watu mnapenda Arsenal mko pamoja. Watu unaoa bila tukaga kwa groups watu wanapenda wana certain ideals. And most of them are not positive. So lazima to find where our we call them kids and they are kids. Tuachi hii mambo ya squeeze ati kama ni mtu ni mtu. Unaona? But actions zao ndo zitadetermine whether we leave them as kids ama they are treated as adults. Kuna issue ile apenigi ili apenigi US. Same thing. Two boys wamenda wana essay a girl. Ai, judge aliangalia hiyo case ai, akasema hawa watu, these are not kids. The way they were thinking, the way they executed that essay, these girls should be charged as adults. Unaona? But I think your state hands zake zilikuwa tied.
Okay.
So there are certain states ukifanya hii, unashitakiwa hivi.
But Kenya we need to change. I think size the US, I doubt if there's any place in the US ile watu hawezi kuwa charged as an adult. Kuna certain levels of crime. Kuna nilikuwa nimereact to your story, yo CCTV. Alafu in the process I talked about Japan. Japan ilikuwa na shida. Sijui sasa kulikuwa na joy story. Japan ilikuwa na shida ya teenage killers. Walikuwa naitwa teenage killers. So basically what these kids knew, they knew that in Japan if you are under 16, you can't be held liable for anything, and if you are under 18 pia hawezi kuwa like charged as an adult.
Mm.
So watu wa Japan wako na vitu za ajabu sana. So kulikuwa na kuna moja ali hijack train akastab wase.
Mm.
Kile mtu mmoja akadedi. Kuna mwingine a 14 year old alikata kichwa ya mtoi. Mwingine akaiseti kwa gate. Akasema lazima experience hiyo feeling ya kudedishana before 16. Then kuna mwingine nini? Japan as a society, they came, well, they was like, no, this can't continue. They changed their laws. Paka kwa a 14-year-old can be charged as an adult in Japan. If the crime is not. Unajua kuna crime ya mtoi. Kuna crime uzapata mtoi ya 14 years. Semeta theft. Ameingia kwa supermarket, haka snatch kitu. Yoni kitu inza kwa ni utoi. Understand? Ama ameingia kwa nini ya Sony ya katrai kuiba PlayStation. You understand? Una parent wake hezi, hezi buy, akasema let me go steal. That's a kiddish. You know, a kid can do yes, a kiddish crime.
Dumb stuff.
And, but when it comes to ISO levels za kuwana, so vile umebonga hivyo ikanikumbusha. Kwa hiyo, the same reaction video, ile nilifanya, nikuwa na bonga juu ya US. US kuna kesi ya kuna jisi, ile watu hiyo wako jela saa hizi. Watu hii, moja alikuwa 13, mwingine alikuwa 12. Uwa 13 ndio alinajisi uo dem. Uwa 12 alichukua mawe akaweka kwa mdomo wa dem. Charged as adults. We have to reach that level. Historia, this school fires has become so much that at some point we have to be like, you know what? Yes, kuna sana bonga juu ya frontal lobe. Si tuko tunatandikwa na frontal lobe bado haija grow. Understand? Like we can't blame the frontal lobe. You have to know understanding good or bad is not about the frontal lobe. The frontal lobe is about more complex nini like decisions. Na cheki. But
ukiangalia incident ya nini, it's very interesting.
Yeah.
Has the same relation as the Changuli one.
So,
ya Nyeri. Again, it was in May.
Okay.
May 99. So the incident, the attack occurred during the night when a group of disgruntled students dosed a dormitory cubicle with petrol and locked it from the outside before setting it ablaze. The four senior prefects inside were trapped and suffered severe burns and injuries. They were rushed to the hospital but later succumbed. So the legal aftermath. So it gets interesting. Following the incident, three students were arrested and charged with murder. However, the case was heavily compromised. Nasema, two of the accused students claimed that police used torture to extract confessions from them. The judicial process also suffered severe delays and was eventually declared a mistrial.
Okay.
Nasema, the boys implicated were never legally punished.
Mof, ndo naongea about consequence. Sikuizi watu wako na access ya vile hii anamefanya, so mesearch.
Yes.
Hawa tu yu wa sikuizi wako so tech savvy. Na hata tulikuwa, tumelimeleta a debate hapa. Zaka karibu wa nifinye kwa ukuta. Uona atika kuonyesha baby girl mambo ya TikTok hapa. You know? Because you can easily go online na wangalie. Sai wakienda wangele tukichoma shule kwani nini itatufanyika? Unajua vile watu hujichocha nini itadu?
Nothing.
Na uende waga ebu ngoja tuangalie. Siku na tushasiki wakiangalia one they walked. What makes you
want to stop?
Want to stop.
Yes. Mm-hmm.
So watafanya wakijua wata walk. Then mothers, which I understand, tumonizo video mothers wanalia, wanataka watoi wao. Don't get me wrong. I empathize with those parents. Yes. I totally empathize with them. Because ye pia, ye ni mzazi.
Yes.
Anataka mtoi wake. At this moment, what mtoi wake anafikiri anago through kwa prison, ina supersede iyo ingine. Because ya nangalia from lens yake. So what I can do to her ni ku empathize. That mother is not a criminal. That mother is not committed any atrocity. Ni mtoi wake enda meblanda.
Yes.
Ye ana react just like any other mother ama any other parent will do. Ule ameshikwa ndo mwenye shida. Yeye analilia wake. But wale wamepoteza watoto wao. Ndo mother this moment afikiri. But salata settle down, itakuna mwasha. Na kiona mtu wake ndi itamhit. Wewe ni kuna wewe hapa. Nimelia yote utoke.
Yes.
Lakini kuna wale watoto wao watawairudi. Na hata sahi nafanya video fanywe DNA test ndo waonekane. Serious guys. Watu wakiongea about frontal lobe. Shida ya squeezy watu online. what on a jideni ma psychologist, what on a jideni ma
body language experts,
body language ma expert of it more things they don't understand. If we go the frontal lobe way, brother, mimi naweza uwa wote watatu sahi, then he call best yangu Dr. OGW, tuende aende kotini na atanitoa kwa hiyo kesi juu ata go deep aseme robo psychologically blah 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 1 2 3 and I will walk. So watu wasilete mambo ya frontal.
Let's kitu fani nayo hiyo hiyo story ya brain damage. Tukitoka nje kidogo mnakumbuka Aaron Hernandez, kumbuka Aaron Hernandez yule msewa NFL when his surgery, unajua alianza kucheza game akiwa young sana, yes. So when the surgery was done, alijianalyze, si ndio? So vile surgery ilifanyika juu yake wakafungua brain yake, walipata ilikuwa na holes mingi sana. Kutoka CTE. So literally hiyo kugongwa, unajua vile kugongana nini? Ilikuwa ime destroy brain yake, alikuwa na hizo holes. But still that was not enough for them to negate the charge. Nakumbuka huyo mse alikuwa na brain damage. Literally the parts of your brain, because kuna parts za brain zile zina make good decisions. Those parts were missing, like it was a hole. Nachiki. But still even with that they still walisema ile charge yake ya mada ina stay, haikuwa vacated. Because ingekuwa vacated then New England Patriots wangelipa family yake all the benefits and all that and what. But that part was never. So even as we talk about frontal lobe and the development and what, we have to understand that sometimes the consequences have to stay there. Yes, it's sad, but how are people supposed to know that this 20-something-year-old had the brain of a, the brain of a 60-something-year-old with Alzheimer's?
Because
brain ilikuwa ime. But so our toy was easy. We have to just know that there has to be consequences, and shida ya Kenya, it's not even just about fire. If you look at a lot of stuff in Kenya, there are never consequences when people do stuff. Like katikati ya tao, cheki vile kuna manholes ziko left, right and center. Ukianguka ndani hizo manholes, there's no consequences to the city. The city should pay. I check your design. But the fact that kuna ga consequences, robo kumka ile majuzi kitonche ile manhole, even a human anazanguka hapo na kianguka hapo ni spinal cord imeenda, but the city won't pay. Consequences are very important, and we don't have that. So as we go forward, I don't think the Kenyan legislative arm knows that this is within. Don't be surprised ukisikia wakisema that we need to have a national prayer day and pray for the victims. As if hakujai kuwa na prayer since 19, since kuzachini Bombolulu.
Unajua kitu watafanya? It will be turned into a political spectacle. Hida ni mise zagi kaska Mwafu ama Zaki. So, but I feel like kasi. It will be turned into a political spectacle. Already skwile wali pass, incident may happen. Alafu unapata method man ametokea. Anaanza kuongea, people are throwing words, say it make turn political. Opposition washaanza kutupia gava noma. Gava pia nao wana try kufanya as much as initwaga optics mingi. Unaona, instead of kufollow incident kama wiki happened, kuna way kino kitu ndoka psychological first aid. Vile vitu zinafazi follow each other kabla all the other spectacle come in. But hii kwanza sahi kama kuna kitu wana siasa wanatamani, both in government and in opposition, hawa tu wafanywe mass, nitoka mass burial, wanataka sana
watoke wa campaign
ndio akuje hapo. Ndio opposition ikashif gava yanze kusema we will do ama we have done ama we did blah 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 mingi. Unajua they want it to be something they can capitalize on. Wakitoka families ndio zinabaki zikiumia. Consequence has to be there. Kila kitu happen, unaona hawa tui, hawa teens, wangekuwa kwenye cult. Unajua, mimi, if I was, ni vile siko kwa hiyo space ya shule, if I was there, ningekuwa nimesema, now we need to do assessment on these kids, as a matter of priority. Assessment to determine, are they in a cult? What exactly led to this? Including your psychological assessment, it has to be done. Najua itafanywa because if you are going to be charged with murder, lazima ufanywe hiyo ndio mtu pelekwa madhara. But mi natakili na go deeper, ile itatrekuleta ni nini aswe inaweza kuiliwa drive towards that. It might be criminal at the end of the day, kitoka ni kitu ya kipuzi kama hizi tunaanza kusikia stories za capital letters hizo LGBTQ sijui nini ama hata kama ni exam alikuwa na hepa, that is utter criminal. Haina
excuse. Kitu fani ni nilichekio story ya LGBTQ na nikafikiria ni wasetu wanatafuta engagement. Au ndio nataka ku simplify ikuwe ni mademo LGBTQ. Because this thing has been happening since Bombolulu and it's been happening and it's mostly girls. So we need to understand girls ni aje. On the other side ngibonga na wife ananiambia girls kuna kuoga na a lot of kwa teenagehood kuna kuoga na hiyo a lot of peer pressure. Like peer pressure ya girls huaga harder than yetu. Because kuna ku worry about beauty, am I beautiful enough? Alafu am I cool enough? Unacheki? Yes. So mademu waga na hiyo dem yuko 15 and have aspects, yuko worried more than boy and have aspects at 15 na chiki kitu kama hiyo. So kuna girls wako na hiyo nini, so hii story bila nitikio sana sama sijuo LGBTQ nini niko like Z, this ones who are, you just find ni watoi wajinga wale wanajua there are no consequences, most probably yuko nasema wame google na waka notice ah hiki nata tukichoma hakuna pali tutaenda. Miaka tatu naeza, mimi miaka tatu naeza, tunenda hapi, it's not even a real prison, sindio? Alafu, they just knew they'd get away with it. So, if we change the laws, baka wajue like, damn. Alafu, pia on top of that, tunanid zile ma follow-up cases za kamiti jo. Na tunazijaza tu TikTok tu wanaona. Watu wakini, watajua.
Mwapo ume mention committee, nikakumbuka last weekend, ile day tulifanya sherehe.
Yes.
Ndo kuna boy wangu, ule wa Bravora, Roni. Likuwa minambia niende ni walikuwa naenda iyo nini committee, iyo ICTC ya watu hii, ya vijana. Kwa minambia tuende, nikaonge nao, nikaambia, mean kuengage. So ya alienda, it was a life-changing thing for him.
Yeah.
Kuza ajaienda mali kama hapo. Ilikuwa shoka. Robo, tu vijana tuko 14, aje. Nilimwambia bro, ukienda huko, let me off. And this one, we have to be deliberate. Tusipush tu ikweni, because of school. There are so many atrocities committed by juveniles. Kids.
Yes.
Kwa ile job yangu mufanya, terrorism. Bro, ndaleta mother hapa. Atatuambia how son wake aliradicalize wakiwa 14. Akenda ka commit such a gruesome atrocity. Ka commit a terror takubwa. But don't forget how wana go through that process. Indoctrination, radicalization, extremism to violent extremism. Kichwa inangolewa kitu, inekwa ingine. That's when kwa nasema hata watu kiofanya assessment. Ndutuone, are they in a... You might be surprised, probably they're in a devilish cult. Na tujui. Ama wamekuwa indoctrinated into something. Unaona? But... so that we rule out,
to toy,
mpaka tupate exactly what is the cause. Because pia, going forward and making it a learning process, atufai kufanya tu vitu ile, unagabile mtu paka mkate bata, juju. No, tunafaa tu scrape yote, tuingie chini tupate the core. So that even when we're coming up with laws, zile zita act ka deterrence, we know exactly what we're getting ourselves into.
Yes.
So, hizi vitu ukienda, unapata ukienda mamta, wale Gaza. Gaza walikuwa how old? After wale wakubwa kubwa wamepass. Sikabuja kakwa ntu vijana tuko 14, 15.
Yes.
Ukienda apantambua kama ilikuwa kije. Walikuwa gani? Sindio.
The same age, from 13 juveniles. To 17.
In fact, susema, ukipatana na an armed gangster, age mate yetu, aingie kwa nyumba, ama ingie mahali, atakwambia tu, nipati ile pesa hii, abebe na aende zake. Ukipata nutu tu vijana tudogo tudogo,
watakumaliza.
Watakumaliza, wataese, watafanya nini, they are more...
City of God.
City of God.
Kuna kumbuka kale kamto hii.
Alafu undo anatumia ma vitu, they want to do them.
I think vile robo umesema hivyo, imenirimani. Kuna time moja nikuwa nimeambiwa hivyo, sijika mlisikia girl story, ati usiwa ipatika na tao, on a Sunday, and you meet like a bunch of these high school kids wakitoka, wakitoka jam session. Ati walikuwa na vruga hatu. Wakiwa tu ma... au ma juveniles.
There's a time to likuwa... There's a time to likuwa na
yata au. Last year man ilikuwa na ziona mwafu. Sinikuwa nda jam session.
Na kumuka there's a time to likuwa na yata au. I don't know kama ni tukotuna shoot kitu kwa streets. But na kumbuka... a woman ametoka shopping, then wakaenda tu wakamsanya tu, and then they just walked away. Mimi even to date, and I know Squeezy Town kuna kuaga na hizo nini dance challenge kwa every corner, na kuanga na trauma,
yeah,
cause hiyo nini ijai nitoka unajonga tu akigama, there's nothing you can do.
Yes,
alafu tena ukienda kureport ndo ulizoa unaibuaje na watoto. Yeah, so there's that also.
Yeah, but yeah, kumbuka, ukipata good cop anaenda nayo mtu na vile watafanya.
Basi unachikigama hiyo iko na happen time wanatoka jam session,
jam session. Yes.
So around by six, time ukina get your cop na kuja yeye yuko home, mother yake anamwambia I love you kid, unajua ni some thug mother
jamu
ameraise a thug na
yes. Nataka kupick up kutoka hapo I love you kid
jamu, jamu there's a time nakumbuka masiaidi alikuja during assembly, it's not even once, I don't know if it happened during your time.
Because
what used to happen, tulikuwa tunaambiwa, these crimes zenye mnafanya hapa, you'll go to jail. Mi kuna boy fulani alikuja mwaka yetu tukua form 4. Na alikuwa ametoka jail. Sasa akapata nini? Akapata time meenda, aja register exams, so akaletwa daro yetu. Na alinibia calculator, even after that. So he's like never reformed. Kisi fulani. As in, ilijua ni yeye, but he was so huge. Mwaka ni mwuzi, umiona calculator yangu. Najijua ni wewe. Ni wewe.
What you gonna do about?
We used to, kulikuwa gana vile robo anasema even, it's not even about in school. Because what used to happen, it's a day school. From Friday, hata nakumbuka kuna mmoja alikuwa anasema some of you mkito hata si nini even on school day, some of you mkitoka hii gate mnageuka kitu mbaya, because walikuwa nakuwa picked up, wanapatiwa guns, wanaenda raundi usiku, maybe by the time inafika 11 washarudishwa, washarudi kejani, most hakuna maybe even that supervision nini, unajua mtamta. So Friday nakumbuka kuna Friday fulani masiaidi waliingia nini, some of the charges even walimu walikuwa naogopa. Namba umse ile click yenye yako attached uko kwao mtaani. So there's radicalization. Now bring these kids wenye wako nini, wako in dormitory, wako in boarding schools, wakikuja huko over the holiday, alafu waende nini, warudi chuo, what are the things are they taking back to school? We've also seen kids na tunachekanga tu the form of transport thenye wana nini wana haya when they're going back to school.
Yes,
it's just sex and drugs. Na tunacheki tu hapa TikTok tunasema ah, si unajua ni nini, but unapata ni watu wameokotana. There are links, it's not just even one student, unapata ni each one chuenye inaenda that route. So it's not even about one school. That's networking. Next, after that, wakipatana watadu nini?
And then grow up, so ndio wanakuwa thugs.
Yes.
So,
no,
mimi kwa, kuna mse tulikuwa nae?
A line, a link.
Wase wawili tulikuwa kanao chuo, washa angushwa. Na mmoja tulikuwa nae mbita na mse beste enyu. In fact, akikama hapa tutaongea nae juu yake. Kuna mse tulikuwa nae mbita, alikuwa tuna hiyo kujionyesha ni taga akiwa high school. Kuna siku amekimbisha wase na visu chuo, ndio aka expelio. Juzi nikiongea na mabese na mbio, huyo alishutiwa. Alikuja Nairobi akaleta hizo uthegi huku na akaangushwa. Mse tulikuwa naye Nairobi Milimani, pia alikuwa na hizo. Kuna muitaga Buju. Buju alitekiwa. Nasikia alikuwa jambazi sugu.
Yo Nairobi Milimani, hata anajua wale walimaliza years after wewe wakakuwa session yetu na hata mimi niki generation tukimaliza high school, hiyo 4 years wale waliingia, wengi sana waliangushwa na wajua by name. Si walikuwa na kama na converge mtaani yao pumu, kamu, wajua watu walikuwa na vilia na nasema. So and like just go to mobile school boarding isn't it? So walikuwa na hepa, wana skype shule, wana kama wana converge ma mtaa. hivyo ndo wakagrow wengi, alafu coincidentally wengi walikuwa kali ball
wengi
hata kuna
mabesto wakina Malo
kuna Nexus na it, I think itakamkua books niombe naandika book itakamkua Nexus ya crime na football best footballers make the top criminals unawajua hata wale wali reform kitambo but ukiangalia vile watu wanatoka high school the same ndo wakakamu wakaingia kwa crime after shule. Wakakuja wakakuwa tu dangerous criminals, gangsters. Wakakamu wakaangushwa one by one, tukiwaona hivi. Tukiongea about hata hawa juveniles, kuna time mtani. Hawa ndogo ndo natumika kaa couriers, wakupitishe kubeba magano. Noja mevaa uniform. Kari wana pitana neana una auni mtoto wa shule. Ana look mtoyo wa chuo, amevaa mtoyo wa chuo, amebeba bag, anapitana naye. Kuna siku moja mtani, this is a true story. Kijana alikuwa amepatiwa na mezibeba. Ai, akatokea makarao akatokea. Makarao alikuwa tu patrol yao kawaida, makarao wa mtaa, watu wanaojua. Huo kijana akawaona. Angepatana na any other cop, sifikirika angepanic. Lakini alipatana na hawa. Nao walikuwa gani noma. Hao makarao walikuwa noma, walifagia. Wakapatana na hao, akawaona. Kuwaona akapanic. Kupanika katupa bag chini akatoka mbi akatoka mbio asema makarao wamefika hawakuwa na pressure wakafikiria maybe hata alikuwa mbeba ndoo mama nini kafika wakachika bag kiangalia mpata mavitu si walikuwa shamuona mbio na yeye na wanamjua wanajua kwao
so by mavitu na maisha guns
mandenga walimfuata fortunately pia mambo ya human rights waga pia huko kando alichukuliwa alipigwa mandenga mimi niko kwa keja nazisikia unaona so sazingidi na hiyo ndo life imekuwa huko mamta kayole ukitembea bangu di coach to teenagers una they become some of the worst and most vile criminals wale utaiona wakumbuka mofu kuna siku tukiongea juu ya crime hapa niki sema kuna mamta mabuda zao walikuwa ga bank robbers then wakanunua maploti alafu wakadedi wakaacha ma single mothers ama single mothers watu waka kwa teenagers wakaanza kuingia tu kwa crime vizuri
kwa damu
iko kwa mother kimuangalia una tu ni ka buda alafu mother wengine pia na look the other way akuja kwa mbu mtoi wako ni mbaya hataki kusikia sio ndio nakuja kwa ile issue ya love leo kume mention.
Yeah, I love you.
Exactly. Unfortunately, son, unfortunately. Na feminist, please, hii ni kitu iko we know it.
Yes.
We mpaka tukasema tutakuwa tunafocus so much on single mother families. Tutakuwa tunaangalia holistically as unsupervised families. Je, pia kuna wale wanatoka to solid families but hawana supervision. Unaona mwafio kuongea na baby girl fruity leo asubuhi that is supervision mimi kuongea na daughter man leo asubuhi
natuko tumeambiana
natuko coincidentally
the responsibility thing to do like I need kuambia unaangalia tu hivi alafu na notice
very true
mtoyanza kwa
hiyo so kuna mistake nyingine parents ufanya it's not it's something that is equal in us in it as a parent
yes
mali kuna kitu unconditional love unaona
yes
na kuna kitu unconditional positive regard u doc and to doc OGW ndamleta ana tutakuwa tunaongea about deep care mental issues of Kenyans pro na pia just humans to general but mzazi atuambie mtoto wako amefanya nini wewe utakiona unampenda it's good
yes
mali unampenda unaniambiaga mtoi wewe hata nini fanyike mimi always nakuwa nakupenda it's something good to tell them continuously
yes
hata nini hata ufanye nini mimi ndaendelea kupenda lakini never ever fail to tell them but ujue ukikosea huko nje you'll the pay law the will apply the consequences I will love you I live in higher lawyers for you but ukifungwa the consequences will have to face them
alone
is the way of life
mimi
nakupenda but ikifanyika because lack of that foresight ya kuongea nao ndili kama ikatuweka Kenya into very serious problems hata hizi tunaona sahi ndio kaskii watu yan sio lakini
kababa, kaboi, watoto kutendekezwa.
Okuwa brought up ama how I'm raising.
Iyo ni mtu wa kuitwa kababa.
Kababa.
Ile yao gana tabia zingine tunashindagwa nayo.
The version of the man you see right now tukicheka na yeye back in the days.
Ilikuwa kwa kufinywa.
Yeah, I'm toned down. I'm toned down. I'm like, there was no need to watch Idi Amin.
Because vile mesema hivyo ameni remind like this past Sunday. Nilikuwa nime promise mtu wangu Arsenal ikishinda tunaenda ku watch Michael. Kushirili wanted to watch Michael. Na cheki. Alafu Arsenal like kushinda. Alafu mtu alikuwa sad tayari. Akasema acha twende tu watch Michael. So we went to watch that and one of the scenes ni unachiki vile tuliraiziwa, like some of us, because I was not raised like that, but kuna wasa waliraiziwa na violence. Awachiki yo, the amount of violence jo mtoye likuwa na go through, wa Michael, nachiki. And for him to end up being what he was, it also shows you vile parenting waga had. Because unajua, our parents, that's the only way they knew. Like ira ya, hata Michael akisha kuwa mbigi, akisha kuwa superstar, ili bidi yambo jo uwezi mpiga. Bado nataka kumpiga jo. Wao msali ameplay Buda Michael. Hiyo movie ni kali. Alafu apart from hiyo kwa kali I think it's a movie that you can hapa Kenya iko rated 10, US iko rated 13, but it's a 10 movie. There's no ngono scene. Hakuna hiyo story yote ya Michael kwa involved in funny stuff or his accusations really happen. It's just about his life as a kid. But kama we ni parent huu, chapa mtoyo wako simpeleke kuwachio. Because utayamri, re-traumatize. Na cheki, Michael jua likapitia.
Alifinywa.
Jo. But it's such a great movie kuwach na mtoyo. Najua ile kuwana that growth. Because the kid, there's a kid. It starts with him as a kid. And that kid is such a great actor. And then he turns into now, sasa huyu, ni nephew wake.
Yeah.
And he's also such a great actor. Like, wasa wamekua kikriticize yu movie na shindo wamuna criticize nini. I think kuna mafala walikuwa nataka ikuwe na yu aspect ya vile alikuwa accused na stories za watoi na nini nini. Yeah. Hizo stories wata najua zilikuwa unproven, eh? Ilikuwa gatu, he was weird. Alikuwa napenda pets, napenda kala like one of his pets ni kinyoka.
He was robbed of his childhood. Like, ajaya kukua mkua mtoi. So by the time ni mtu mkubwa, zile vitu za kitoi ndio bado anataka kufanya.
Yeah.
So unapata
anakuwa anamwambia I know you love kids and I'm thinking it's Steve Harvey. But told me the same bed with their Michael. How Steve
Harvey. Unajua wagan kitu sana na men, eh? Unaona gasa zingine unaambiwa mademo anaambiwa let the boy come out in him. Wacha cause men ukituangalia kuna sasa tumechila hapa. But fruit ya kikuja funguo mlango atupe katoika hapa hivi sikudanganyi mtu tu watu watu na reaction yetu there's a way we still get in touch with that's why unasikia boys will always be boys that's why hata tukicheza ball utapata mna wengine wanafanya tu vitu funny pale unaona alafu the way mofu kuna sema hizi issues mob na mademe wagani funny cause ukipata boys ukienda anywhere kwa any mtaa utapata maboy wanacheza ball wako into groups zao sometimes si group na fight na ile they get into there things called mischief which are always allowed to, some to pass because you know said in a growth some you allow them to do then you punish them so they see the consequence kutoka from that how home nini home level unaona then ikienda juu more severe punishment nikiongea na Imana asubuhi akaniambia akia usonge kwa tu anapigwa nge nikwambia hata kupigwa nikamuuliza tu sawa kipigwa itafanya usifanye kitu sasa zingine zafanya ufanye hata zaidi
unakuwa hardcore sasa
so caning in uko peripheries as part of a campaign. But excuse me, unapata there are so many better ways of kuwa punish. Than even mtu ukimnyang'anya simu,
world yake imecrash.
So ngine tu umekaa wamekuzoea una change password ya wifi. Wanahangaika mbaya.
Kitu gafani ni si ira inajuaga password yangu mpaka leo ya
wifi.
Kuzilikuwa nao my nephew when my nephew was 15. Ira haijai fanya kitu yote. Nilituma kuchukua kitu kwa ndai. Mm. Ile ikaenda ikachukua tu ndai. Mm. Ufiti, I don't know. Like, niko lucky sana atika likanyaga break ama kukanyaga mafuta.
Mm.
But alienda, akagongesha mlango ya ndai.
Mm.
Sijua liyamuwa kumuvu ndai aji. This is back in the days. You squeeze ya, raina kwa gala disrespect. Mshaka kwa mina nitaka muafu? Muafu sani ya. Don't call me muafu. Ina nitaka muafu yora. So vila liharibu igyo mlango, ili pataka time like he was in high school and internet was important to him.
Mm.
So I changed the password. So your password ilikuwa...
Mkwa langata eh?
Azi, si pale, kwa pale Ngara. So, nachikipilo place kulikuwa na, like kama ujui kudrive, kulikuwa ilikuwa too tricky kuingiza gari na.
Yeah.
So, aligongesha mlango kwa nini.
Oh.
So, nika ka, password, your time, nika tu password, nika kwa the car door. Yeah. So, silimnyanganya internet for some time.
Mm.
Afu, sana kakamu, nika mwela, saa, alika 1 week without internet, that dude was dying, cho. Najua ile, afu, saa, badani nika mwela, saa, password ni the car door. So, so every time when I say it, anakumbuka
blanco. What is I'm up? Talk about cars. Mimi niko na wangu mwingine Jay-Z. Jay-Z pia mimi niki travel boy amekam. Nalikuwa kwa high school. Kume boy kama mtu wa dinga brother ana drive mpaka nduko kwa kinaia.
Oh, yeah, nephew wako.
Huko Wangige huko. Pitia zile barabara, usienda Wangige soje bulizo barabara ukipitia Kitusuru ku barabara zao
ni narrow.
Mm. Very narrow.
Mm.
Ashindo huyu anapita, ana manejaje kupita hizi barabara. Kumbuka Wangiga ameenda ameambia na vilana Anko Mdosi. Eh, mpaka igari waga. Kwaga ameniambia nikifika sele nataka nachukua. Ameambia na so kijana hizo fiasco zote amegongesha gari nini? Mimi nilimchukua. Cause gari kienda, misi kwa najua nani ana gari.
Mm.
Ama nini imeenda kufanyiwa.
Mm.
So, lazimu call karao, gari blacklistiwe.
Mm.
Any day gari yako imechukuliwa, that's the first thing you do. Kwa zikendi commit crime wendu unenda nano, ka blacklist. So, tushai pata tukarudi. Ilikuwa lazima tena turudi wapi? Karao. Kena upata karao. Kambia ukijana, ibu wacha ketuko behind bars tu a few hours. Ndaone kuna watu manga. Huko kwanza nisha deal na ye. Akitoka ni kambana, asikam home. Mwambia tu sitaki ukam kwangu. Ama ukwena watui. Nilimpigaga exile ya 1 year. Ali bidia menda kwa mother. Kabla mother pass. Lienda kambia mother. Ali fungua roa. Kambia likosea nini. Mother kanisamu na kanembia. Kambia, hey, okay, your time inyewe asha learn. Because, mimi ndule anko kikam home, you are allowed to get away with a lot. Alafu mimi ndule nikiingia, tuendeni hivi, tuendeni hivi, fanyeni hii. There's so much activities za kufanya. So ki, nili withdraw hizo, aka feel the pain. Aka come back, squeeze, amenyoka line. But sasa uki go back kule day zetu, ilikuwa bro, tyrant of tarakimo.
Mimi nishata mastori yangu hapa. Mimi sikuona wao lakini kuna look fulani niliona kwa mzae sikuwa nimewaikona kwa maisha yangu. Nikajua hapa ni kubaya. Nilikuwa nimepewa anga bike. Mimi nilikuwa nimeambiwa hiyo area niko naweza kwenda nayo chuo up to maybe around State House hiyo petrol station iko hapo kwenda kuongeza fuel. Hizo ndio nilikuwa nimeambiwa.
Oh, bike.
Pia pikipiki.
Yeah, levels.
Yamaha fulani.
Ati levels.
Ati. Oh, robo. Oh.
Si baiskeli.
Ukiambiwa, ukipigiwa stories zangu za Nairobi Milimani, utaambiwa, oh, ule mse wa Honda, juu ulikuwa ni Yamaha. Watu walikuwa na
Honda. Lens, brother, lens. Lens.
Nini mkuwa nafikiria nini?
Baiskeli nafaa nini petrol station?
Sikiza. Cheki. Hira yuko nafikiria ni ndiga. Raja ndiga.
Ndiga ni.
Ndiga ni hiyo. Yana si, ata Black Mamba hitu. Ndiga ni hile. Yes.
Assassin.
So, in the 90s. Eh? Yeah.
So nilikuwa nimeambiwa within hiyo area naweza nini. So hata chuo nilikuwa naenda nayo. So kuna siku nataka kwenda kuimpress ma cousin zangu Kibira huko. Nikasema acha leo niende na. So niko Ngong Road. Sina helmet, sina driving license, sina nini. Niko tu Ngong Road. Kumbe tumepitana na mzae. Wow. Nasikia mzee alikuwa alifika home every time anasikia mlango imeguzwa, anafikiri ni mimi, anasimama. Mara mwisho sasa isikakuwa ni mimi imeingia. Si alisimama tu hivi akaniangalia. Akasema keys. Akusema kitu kingine. Keys. Mazeni angalia hizo macho zake na vile amesema hiyo keys. Nikampatia.
Nikampatia. Ulikuwa how old ite?
Ndu niko high school.
Yeah.
From niko what? Niko from
Soma pitana huko muona.
Siku muona. Tumepitana ngongro. Unajua hiyo time alikuwa ile ndai alikuwa nayo hako anai drive. So ndai nimeiona home. So mimi nimejiotoa ametoka. Kumbe anakuwa na mabeste zake wale. Nampatia ndai. So ndai tumepitana naye siwezi jua kani mzae. But yeye of course anajua hii ni bike yangu, ni mtoi wangu. So mimi sijamuona but yeye ameniona.
Amen.
So nasikia alikuwa ako worried huko huko nini yani.
Na hizi kucall.
Hazi. Kuna
simu. Kwa the analog day
mimi. Mimi budangu alitokea gatu kicheza ball huko Ainsworth. Sijui alikuwa na Peter ametoka Isilia. Akumba kaniona. Mimi kwa huni sharudi nimeoga mimi clean boy hapo. Nikaa sijatoka yeye nimejienda anywhere mchana yote. Ndio tu kuna fanya nini Ainsworth hapo. Go two strokes unai feel for 2 months. But mofe in all honesty ile the way Buddha alikunyoshwa na ilikuwa gani more of a threat than actual.
Yes.
Ukishanyoshwa mara moja bro the next 10 years umelainika.
Yes. Yeah, yeah.
So tulikuwa tunamgwaya. Budangu Buddha unajua Buddha ni mtall kunishinda eh. Trevor ndana I think anatushana naye amempita sasa. So budangu alikuwa mpaka mabuda manibo alikuwa namgwaya. Buddha alikuwa ngori.
Yeah.
So hiyo community tulikuwa raised in. Yeah. Without that, leo singekuwa hapa. Hiyo ni kitu hata nimwambie Iman leo, namuambia. Cause unaka najiangalia mimi, naangalia peers wangu kwa from the hood. Unukifikiria all the freedoms they had and we really wanted them. Nini saa tatu mnaenda kulala. Inje steamers zimewekwa hizo street light. Wanacheza ball. Na jam na budako. Asubuhi mnaamka nyie amtoki hapo. Si atakuwa na compound ni kamita kutoka kwa mlango upiti hiyo mita. Kija tulikuwa tunaezaenda niyo hao wengine which was 2 meters from us. Ni kama tumepangiwa mita mkutua hapo wanacheza wanaenda maroundi sijui wapi nya mwezi enda. Mikaziwa those few families.
Yeah.
Zile zilikuwa zimekaziwa gaivo. Bro ndo watu wale kama wako wengine hata wale walikuwa naitwa waoga mafala cause utaki kwenda ku join gang muibe nini.
Yes, yes.
Kumbe watu wanagoya ma parents especially mabuda wao ni tough wakali. Au ndo majority walikam waka survive. Forget hata tusianze kusema made it waka survive. But ukigo deep unaona ndo walikam waka make it really made it out of the hood. Majority walikam wamedai juu ya alcohol, drugs, crime.
Vilo misema hivyo mene remind. Kuna nini, because life ilikuwa very different hizo siku. So kuna mother flani, nisha ipa nangale story ule mother likuwa nauza vitu zimetolewa airport. So kuna mother flani likuwa naishi Salem. Ule pia likuwa napataga hizo vitu. So likuwa na organize, alafu mother naletewa, mother naenda naziseti pale Gikomba anazini. This was before 9/11. Because 9/11 ndio ilifanyaga like nenis kakuwa inaitwa cutlery kakuwa ni excuse ni plastic. Yes. Except funny enough flight za
za Qatar
za Uarabuni inakuwa ni chuma. But still it's such a nice flight so siwezi nini. So kuna boy alikuwa analetaga hizo vitu. Kuna siku moja huo boy yashani ni afu mother amekuja jioni. Mother alikuwa gahaji ku break news especially za mtoi hana any emotional connection. So shakuja maie ngane nenjaku awinje niyo senege asina nani alikuwa mwizi nasikia msha alidedishwa. Obo alidedishagwa alikuwa analitaga vitu once in a while. And nitauliza mabro jina yake alikuwa gaboy wa Salem. And it shows you how things were. So miki tufani nishaipatia na gastori sisi Buddha hakuwa anatuchapa alikuwa ganima threats tu vile umesema. Sasa sijui kama alikuwa yeye aishaichapa moja mabro zangu so that's why stress zake zilikuwa zile zina work. Sio Raheli alikuwa gapo. Alafu alikuwa anapenda kujificha na gazeti. So in hindsight move kile kana tucheka. Sio alikuwa akatoa anatoa kichwa ni. Ambiani anyalo ndego ngato. Anarudi. Naweza uwa mtu alafu anarudi. Ijira yake iko chapa. So in hindsight now when you become older you're like this guy never wanted to whoop our asses. But somehow yes that father figure, having that father figure ilisaidia kuhavio whatever and yeah tukanini but saizi ni sad sana that kikamtui Arson we notice my girls wako ni disproportionately affected it's more than dudes yes so dudes kumekuwa na cases but if you had to count the cases I think like 70% of the cases ni madem kumbuka ile majuzi ya my girls ilikuwa dem yeah nini get dem
go down in history
yes a lot of this stuff ni madem 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 so now we need to think about how tuna raise this girl child and why the girl child and I feel like afadhali achome shule instead of arudi home na cheki yani instead of akaichuo
but yeah, lulko mesema stories of adolescence it affects girls more
yeah
cause hata nilikuwa nafanya tu survey kuuliza buda high school yake ilikuwa aje like unajua sisi dudes by the time tuko hiyo age you don't know what neza bonga about wewe ama robo ama zaki tuseme tu tuko age moja I don't know nitakuchongoa na nini then I bring you down but for my demo napata ni either looks lifestyle na nini ndio when they na wakiamua ku make it hard for people they don't like even in organizations unaweza pata kuna watu and even as adults kuna watu ongelesha nangi okay. And they don't hate each other
vile msema hiyo ni remind now this is how train of thought yako kuna kitu the wife aliniambiaga ile like when you look at it as a man you understand how traumatizing that is atalikuwa anatoka chuo akiwa form 1 ametoka chuo wamefunga chuo so amebeba vitu alafu some dudes try to tell her like tunaweza kusaidia afoka kata so unajua you're a kid you've been told stay away from dudes and what amesona ringa na kuna matiti matiti mbili na dogi kuna matiti nane na iringi na cheki akiwa mpoi and she's never forgotten. Yeah, that's the shit that girls go through. And yeah, that's why when achikiki sasa zingine tukitetea the boy child, we have to remember,
yes,
no matter what the boy child is going through, the girl child will always go through more. Unajua hivyo? The boy child will mostly interact with watoi age yake. Ni hard sana upate the boy child akiharasiwa by an adult woman. Might happen next to zero. You understand? It's very rare. Like wali harasiwa ukiwa mtoi yule harasiwa na madam mzee anatrai kukukatia. Ushachiki? But the girl child, as soon as wamefika a certain age, they are dealing with adults, predators, they are dealing with people their own age, they are dealing with teenage boys, they are dealing like, it's like the whole world is a voof, in a open up. So na chiki, akiniambia hii story, and nishaona hizo picha za wife, like akiwa nini, wewe ulimitiki kitambo kabisa, na kabla alikuwa gani, ka slim. So akiwa mtoto alikuwa skinny tu kabisa, like yuko 14 yuko 13 kwanza hiyo time like 13 14 hapo ameingia form 1 akuzaliingia form 1 akiwa ni I think 14 yes and that's the first like one of the experiences that she still remembers still today
so mofu nasema alikuwa mskini yeye but huo umemweka vizuri eh kama futani
but unachikio difference yes. So you have to understand that girls go through ish zingine zila to go this does not take anything away from the boy child but the boy child sometimes tunakuwa full of shit jikama ni cheki kuna the boy child fulani sijui na yeye anataka kujidedisha juu ya Arsenal hopendi Arsenal kutupenda kutushinda kwenda huko
emofu we'll come to your story wewe anataka kujidedisha juu ya ilete later kuna story pia wa maboyo anataka kujilipua sijui na nani nani we need to go through that we owe that discussion because we're talking about girl child akizaliwa hivi already hata mama yake anajua now she has to protect this girl against the dad.
Yeah.
You need one.
Yes, yes.
Sasa ni up to the dad. Hii ni kitu wapen hivi. So them ana trust the dad to take care of this daughter. Yes. Na kuprotect. So unaona gani kaa simba. Simba lioness. Wenda kwa bushi na kwa natutoi. alafu inakam. Ikikujaga waga very waga rada sana. Buda isiue hizi watu hii.
Yes.
So hivyo ndo waga pia na madem. Wanakam, so the way Charlie ata interact no mtu hii. Because now atajua this man now has to protect this. Don't forget how many men have said their own daughters. Unaona? So ki go wider. Angalia uncles. So dema kiwa pale kwa hao, vulnerability zake ni mob kushinda za boy.
Yes.
Anytime umetoka, dota wakutoa hata kienda chuo, lazima ujue rutu upitia. Ukiona ni rutu wagana maboi wengi wameka base, unambadilishia. Why? Because utaki tuwa kuexposed kwa catcalling, utakia kwa expose kwanza kuambiwa vitu.
Kwa that ukatiwa nonsense. Kwa
these early guys, watangoja tu, kidogo tu amikuwa tu kikikike, uamiva. Wanzi hizo upuzi.
Kuna mob mentality.
Exactly.
Eko nene, so nimekuwa nikibonga na waswa kwa US, najua? Na waswa angu wako US, jo. Kama badu uja join LEMFI, jo. Nangoja nini? Make sure metumia promo code Eko nene. But saizi, wacha nibonga na waswa kwa Europe, na pia nibonga na waswa kwa Brito. Usisahau kuwa join LEMFI na tumia promo code ikonene so that on your first transaction ya 100 euros utabaki umepata 10 euros cashback. Na kama uko Britain, on your first transaction ya 100 pounds utabaki umepata 10 pounds cashback. So unangoja nini? Baki umechangamka. Na usisahau kuwa bado ukiwa hizo ma area za majuu utabaki umepay your bills hapa Kenya. Tuseme unataka kulipia madhako internet ama unataka kumlipia stima, unaweza tumia paybill haraka haraka. Madha anaweza kupigia jua kuambia yuko kwa line jo. Anataka till yani umwambie tu tuma till number, alafu unaingia kwa LEMFI, unabaki umechangamka haraka haraka. So, baki umechangamka, fika LEMFI, tumia promo code ikonene. Jia nini? LEMFI ni international payments for everyone. Ikonene.
Kuna fala hii sato tukitoka ku watch game. Some Congolese dude alikuwa anachapa demo yake kwa club. Sema brother in law wangu wa descend kwa huyo mse. Mse alikuwa anachapa demo. Chapa demo kwa club mzee.
Nani raia ya Congo? Umeleta jiga.
So, makino bro in law anamsho huko atuchapangi mademo. ATSG ni wife yangu sijui nini mambo ya nyumbani. Walimuasha. So tukiwa kwa ndai kuna conversation nyingine ilikuwa na wape na wish ninge record yote ni record nusu because by the time niko na daddy. So kuna mmoja yeye ni reasonable alikuwa ndio msa anachapa nini macha tu wa separate huyu mwingine yeye ni vita tu yeye ndio upenda. Niko nafikiri tutatoka kwa hii club leo bila kupiga mtu. Tuyo mkongoliza amefanya poa sana, at least tumepata mtu ya kuchapa. Cuz zalikuwa anachapa dem
in public. So that I imagine what he does in private.
Mimi nilipita nikachiki kuna commotion but nikaona mademo wawili alafu kuna rendi ya wasee. So mimi nikafikiri labda wa mademo wawili ndio wanaletiana shida. Kufika nje na ngoja hivi ndio wana kama wanatupatia story. Kumbe ni ndio walikuwa analeta shida. So wako wanachapa dem. Msema nasikia alichapo hapo hivyo.
Cause you know kitu pia I think ile kuna mtu ashai bonga pia you are the life of the girl child is. So the girl child from day one haiko safe from molesters, si ndio? When you go a few hours old to the last day. Shitiki kama grandmother.
Yeah.
Story gani ile tulipatwa kwa nolede mani tuwa Njeri Migwi. Alipatia ka story ya boy alikuwa na rape mother yake, si ndio?
Yeah.
Yeah. Alikuwa na drug. So mto hindi alikama ka discuss kuna kitu happen ya show show. Sindi wa kituka yu. Nakumka hiko some that's weird story. Like boy ana SA madhake. Na the same way kuna maboy tushayo naga kwa nini. I think kwa news. Mtu wali SA grandmother. Na check it. So madame the girl child akuwagi safe at any point.
I think umadha so, ni medication alikata.
Yeah.
So si boy amekama kafikiria maybe zisha land. Ndiyo akajua what happens to her.
Na cheki, so kuna hiyo like the girl child is never safe. This is not to downplay the boy child's struggle. It's just that the boy child lazima ujue you've won half the lottery. Najua life imekupatia a lot of stuff zile how need to deal with pain every month cause periods is only pain. Na cheki, like nonaga saa zingine vile nona I think in Africa inakuwa gani Zambia waga na off of every month, my day.
3 days. Mm.
Yeah.
3 days.
Gia, your mens, whatever, menses. So that's how much pain. So the girl child has all these things to deal with. So we're not downplaying the boy child. Mm. The boy child has his shit.
Yeah.
But the boy child has again any pressure to najuekeaga. Ni pressure ndo inakuwekea that I need to impress this girl. The minute inafika level, like, come on, itaki, on itaki. Just go to the next dude. Tunacheki.
Uki separate relationships, eh?
Ndurapata
how... Apoko relationships ndo no man is safe, eh? But kwa vitu mob mwaf, ile confidence mtu wanayo, tuseme ukiacha kijana boy home, na ile ukiacha dem home. Brother, ukiacha dem home na uko kwa hao, maybe sikuyo kila mta meskata.
Yeah.
Ile tension uko nao mali uko, utakuna call every 5 minutes. Sengine natuma tu message.
Kuna sikio kibonga na nini? I think kuna need kuhavi smart lock. Sijua kitu yote, but at least nafanya gona jua. Door opened, door closed, door open, door closed. Sikuzi sami ni menda next level le. Kuna yo video, neza ona mlango yangu. So kukiwa na nini neza angalia. So I think kuna need kuhavi yo. Just for your peace of mind. For people. Yeah, yeah.
Hey, no,
it's not such an expensive lock. Na inakutumia notifications.
No, not when I wanna build my house ahi.
Yeah.
Wana kia ata for the boys. Na pia madem, alafu mtu anakuambia, let me do that now. When they grow older, atazitoa. Lakini mtu tu anasema, kulea mtu idem, ina challenges mob. Mob, especially, now we have to protect them from other men. Kuzuku inje kuna watu so vile, kuna watu wako na akili, yata angalia mtu, unajua mwingine tu anataka kukudhi wewe.
Yeah.
Na deliberately ataanza kuambia rock of funny things, eh? Which akiwa mdogo haelewi. So asijue anamwambia nini.
Mimi nasahau kitu moja umesema robo. Apart from time yetu, the girl child was going through everything tunabonga juu yake without the internet. Size they and I go through that plus the internet. Na cheki. So the internet, and because of the internet, now let's go to the next story. CCTV ndio ilifanya tukajua what happened. Can we justify a CCTV inside a kid's, not even a girl's, like saizi robo kisikia kuna CCTV ina watch mtu wako jiko boarding saizi, like Trevor, are you happy with that inside?
In all honesty, mwafe, me ita depend where the camera is. Ita depend, eh?
Yes.
Because tushangalia gata situation yetu hapa.
Yeah,
hapa
yeah.
Tu studio. CCTV ndi lituokolea. Na tushona so many places CCTV ndi meka mkokoa. But ata we kwa nyumba.
Yeah.
Unaanza tu na nyumba yako. Uteka CCTV kwa mlango ya bedroom.
Yeah.
But uteka CCTV ndani ya bedroom.
Okay, okay.
Sindio? But ukienda chuo, watoi ni wengi. Kuna, hata kwa dom, kuna what we call public areas. Mali wote
common,
wako.
Common
areas. Common areas. Kuna mali zinezae kwa strategically. Hizo common areas. Especially za kunu who's coming in and who's going out.
Yeah.
Alafu, ikielekea mali privacy inahitajika sana, especially
pande
ya rooms. Then hiyo ndani kwa lose and all that. Huko ni no at all.
At all,
But kuna mali kifika, kuna zile zinezekwa but only accessible by maybe the matron. Na the headmistress. No male, kama it's a female school, no male teacher can even look at them. Kama it's a male school, no female teacher can look at them. Kuna certain parameters.
Apo kwa kuongeleza disagree kidogo.
Yes.
Apo kwa siju lazima kwe male ama female. We've seen, kiangala even those girls wenye wanakuanga recruited. Then wanapele kwa S. Nini, as slaves wakuondoana.
Yeah.
They're recruited by their fellow gender. Nini. Kiangali even men to other nini, it can happen. So kusema ati, lazima ikuwe strictly you to this. Now, squeeze the world is cooked. But if it's those places unasema ati, ni, kama common. Exit, nini.
Common
areas. Yes, common areas.
But areas, sasa wanyoko, where the beds are now. Mm. Let's say they are wametoka shower. Hata kama chenjia wapi. And then kama ni kuna mtu anaweza access those nini tu. Siku hizi vile umesema juu ya internet, unaweza pata hata kuna mtu anaitishanga nini? But such materials. Ama wanaziuza some place else.
But if you look at this particular, let's, we're driving this whole conversation off this one particular. I don't think where the camera was is that controversial.
Yes, I think now the main thing is let the kids know that there's a camera. So there's, even kukwena rule, there's no nudity allowed.
You're not supposed to walk there. Exactly.
No, check it.
Yes.
Cause, and I think even that's it, is also good for the boy child. Because don't forget, there's a very big market for ngono za watoi. Na ngono za watoi ya imanisha geti actual ngono. Niyo child nudity. Yes. Sindio? So unapataga, the big market kwa api ni walami. Kuna hata study ilifanyika US. Ilikuwa ni mostly walami. Saha walami wako na do. If you get an evil person ula na handle CCTV. Anza kuwa nachukua hiyo footage na i-upload. Na cheki. Na itakuwa ni hot cake. So that's now where it becomes controversial. So yes, I understand the common areas because we need security to a certain level. Yes. So the common areas, alafu pia naweza sema, we go as far as, ni kwa na chikile nini ya kukuwa na kikateni cha kuweka. But hatu yu anafaa kuwa na kateni ili wakitaka kudress, wanza pull curtain, Alafu sasa, kitu yote isionekane kwa hizo rooms. But corridor ikuwe na CCTV. Na tusiseme tu madem peke yake, even maboy. Because maboy wanaweza kuwa pia exploited. Don't forget, some of these kids, kids wala wanaendaga seko, wanakuwa even preteens. Unapataga mtu mdogo, underdeveloped. Hizi raya zinapenda hivo. Zinapenda gawa toi wale. Ni pre-pubescent. Yes. Au ndio wanapenda. So kikutupa hali kina, kina ngoja. Like, hey, has it been uploaded? So that's what
I think also fight. Like the punishment that comes from someone who exposes those videos should be so severe that whatever amount of money.
I think tulibonga juu ya two situations. Yes. Kuna mother alikuwa na run daycare.
Yes.
Na alikuwa na
1 gigi.
Yes.
Yeah, it was.
Na alikuwa na hiyo story.
So yake acho watu.
Story yake iliendaje? You understand? Those are the things we don't know. Story yake iliendaje? Afu robo pia katuambia ingine.
Hizi vitu zimekuwa mob, but kabla hata go to them, unaona anywhere mta ni ka CCTV. Kuna ga ile sign. Ile tag. Ni juu ya issues of privacy.
I don't think, to you aki choma na waki meet pale, I don't think they knew kuna CCTV.
Walijua. Kuna mwingine aliingia
kama
cover.
Shule watu waambiwa. Hata sikuzi ma primary school mob. Ziko na CCTVs ndio
juu. Pia walikuwa nafikiria itachomeka. Mimi walikuwa nafikiri kamera.
Kamera iliungua but wanasahau feed already wagesha. Unakumbuka kaka siku ile Westgate ilishock watu. Watu wakajua. Westgate ilikuwa ilikuwa CCTV feed inapikiwa up from Hurlingham. Kuna watu wa security wako yaya ndio wana pick up hiyo feed. So watu kidestroy huku kuna backup another area. Alafu hata hiyo access ya CCTV sikule tukigo around mwafu. So na kuna place mob tulikuwa tunaambiwa tungoje mtu anaweza access ndio akama.
Yes, CCTV.
Kuna cause ya issues za hata ukiangalia for hour to hii, sana watakuwa naangalia issues of privacy. Mkika CCTV pamoja, where is my, where will I be, issues angu ni kitika kufanya.
Yes.
Ukiangalia hata ya my girl child, kwanza ndo ina need more privacy. Jua kuna vitu wana go through every month, wamebeba vitu mob mob, unaona. But in all schools, tunaaji sana. Zikuwe juu zitasaidia. Kuna utule mtu ana review isiyekuwa yati inaangalia kitanda ya mtu. Unajua unaweza ikaa kwa kitanda ya kijana.
Entrance lazima.
Unaweza kumweka kwa umemulika kitanda kijana. Kumbe ni student wa mwafu. Ana nyungitsu tu hapo inachoma picha. Unaona?
Kwanza unajua time kwa at your prime. For us boys, you know.
Mwafu anapiga. So unasema mwafu akiwa at his prime alikuwa na nyungitsu ka 6 7 hivi.
That's a bad day.
Skiza. Unajua sasa tunabonga juu serious issue. Acha tumonge juu story when we are not talking about serious issue. But we'll come back. We'll come back.
No, but reality ni sikuna wale wanabigizo. So camera is a face bed. You tunaweza kuwa na junior mwafu huko. So zina unaona ka pale hata ka bed ziko that side na this side. Akaka line, unajua?
But sasa, I think the reason why we are against this specific one is the fact that doms zilikuwa zimejaa wakaeka watu kwa corridors. Mm-hmm. So the soon as those girls were on the corridor, there is an element of nudity. Because this is what happens, exactly, yes?
Yeah.
Mm. Kuna time, Kenya na kuwaga na seasons. Kuna time hot, kuna time cold. Sindio?
Mm.
Cold, hot season, let's be honest. Kuna time unalalaga hivi joko like zi. Na niti kulala kama Adam. And uchi wa mnyama, unajipada tuko na the Jackie. Unaandika composition. That day I slept with the nakedness of an animal. Unajiki, like evil. So I don't want Ionini. As soon as there's a bed there, I think the CCTV has to disappear. As you have to choose one.
Yes.
Yes. But as soon as kuna bed hapo tu, that CCTV has to disappear. And I'm sure it's not utumishi peke yake. Niko sure kuna ma choza ma boy. So choza ma boy.
Because sleeping is such a private thing.
Yeah. Yeah.
Watu fikira tu kulala. That's why bedrooms zote ukienda kila mahali wagemekwa at least curtain. Na hata kama kuna ni mtu tu anishi peke yake. It's always important just to
your guaranteed privacy.
Unaona hata mtu akiingia kwa nyumba, maybe unitafundia kujengea kabati ama nini. Mtu uinua mattress, unatoa bed sheets, then uinua mattress inasimama. Ndakiingia mtu asioni hiyo ni ka bed au feel like it's a room. So privacy ndizi vitu watu wana grapple with na CCTVs. How? But kuna guidelines, kuna laws, kuna hizi, hata watu kuna hizi Child Protection Act, which is very, very serious. Yo, Child Protection Act, hiyo kitu ni serious. Shule zote wagawame sign. That's why unaona siku hizi, kama unafanya job yote, shule yote, lazimu kume sign. Where you are getting access, nuna engage na watu hii. Lazimu kumesainio Child Protection Policy. Na ni national, imeenda back now to, ikaikuwa individualized, personalized kwa different schools, but ni same. Lazimu kuna sort of behavior, mbaka suppliers. Mtula na supply, maybe vitabu ama na supply chochote, lazima atie sahihi. Ndo sikuli utakamu kupatikani umemesu na mtu wa mtu, wewe ushi. Unasafirishwa ndani. Na kesi za watoto, from an adult to a kid, bro azikawiagi, chap. Kwanza kama ume SMTOI squeezy, pigwa life, chap. Alafu kingi huko ndani, wale maboy wako huko, wanasikia tu ulifanya nini, uli SMTOI. Brother, utatamani anything else, serikali kuachili ukufungua tainje.
Unajua ile story, ime nini, imenikumbusha vile mwafa ameponga butu alami. Kuna madha alikuwa jailed. Majuzi tu. Kuna jita Party Mom ni huko za US. Ana organize bash. Alafu akabaite hii na makondoms. Alafu akaambia sani yake aite watu. So it was like she organized an orgy for underage.
US, sindio?
US.
Mlami, of course.
Yeah, kuna jita the Party Mom.
Walamu anakuwaga obsessed na hiyo
story. Ujeni muondoane.
Walamu anakuwaga obsessed na hiyo story mpaka one of the funniest stories ni shei onaga ni raya flani ya hip-hop. Unakumbuka? Ni raya hip-hop kwa unasema itagagi dema menyewa.
Oh, yeah.
Unakumbuka ni raya gani?
Lojamo.
Unasema itaki kitu yote inakaya mto ujo. Ya nataka jo, cheki. Akiingia anasema peace tu angare madhai.
Wezi walikuwa anta yanayugua na yugopo mbaki yu esa unit.
But kuna kwa kana cultures zingine. Zile waga. Because even the Japanese culture, kuna brothels za Japan, zile mademu waga mevaa school uniform. Why?
Even the anime culture.
The anime, they're obsessed. Hata ule comedian, naitwa ni Musoka. Yalituambia hivyo, like it's, They ati every girl now huko wants to behave like a kid. Kuna samia ukitu you find very messy. It's a good society, but it's also kiangalia areas zingine is a very sick society. Like a family can shower together.
The whole family jo shower together.
Wapi?
Japan. Japanese culture.
Some areas. Ati?
Hila like ya. Ile like kila mtu
skiza
tuseme wewe umeenda nini
usinipaiti
umeenda dinner umeinvite wako wa friend then ufike hapo 5 kamba ah we're just about to shower.
Una kila mtu akinini nani, it's just part of their culture.
Ngoja ngoja jamaa, mnamaanisha unajoga kwa swimo kuna gile shower.
Mhm.
Ile una shower alafu ndo unaingia kwa maji.
Mhm.
Mnamaanisha hiyo ama mnamaongea
hiyo shower? Japan, like showers, traditional showers za Japan. Shouldn't notice that the Japanese mafia, ukiona the yakuza wanakuwa gani, inakuwa gani a very big space. So it's a big space. Inakuwa gani kama sauna, basi sauna. But kuna kuwa gana hizo za raya za Japan. So in Japanese culture, funny enough, nikiangalia from your perspective, siko disgusted because I'm not Japanese. You understand? Always you judge cultures by what you don't, nini. Sisi, because tume grow up tukisexualize kitu kama hiyo, lazima tutaisexualize. But for them, sasa inakuwa gati familia. Unapata grand Buddha, grand mother, watu oi, grand kids, kila mtu yuko ndethe tu anaoga na ako tu just story tu like Sony Jake, what research are you doing with Sony? We are creating OLED. Oh, okay. Alafu na pasila wewe endelea kujisumbua, but it's just something like tembea kuingiona
urasmati atikunapo babu yuko 80 years old.
Yeah,
anasugua makwapa hapa kusema, akisema so Ian, tell us more about AI.
Alafu na joko pale kwa zile za na, so it's just alikuwa sema that's the weird culture iko, but I think the positives are so many about integrity, about what, like there's one thing alisemaga sijui kai yenu lisahau, but alisemaga kitu moja ati in Japanese culture ati ukiopata kila mtu anaenda left na ulikuwa anaenda right, Japanese culture ina dictate when the left najua because you have to move as a unit. And when you look at that inakuangalia vile na au angalia the bigger picture, the bigger picture for the society, for the society to do this is to do this. Then ile ingine Japanese culture where it's okay kulala kwa ofisi because it means you're working hard. Yeah. So saizi hata vile tunachapa pod tunazangua tu kulala katikati ya pod. Wachikisizu kilala. The first thing itakuwa ni ah, your podcast ni boring baka wana lala wenyewe jopo hale.
Cancel, cancel.
But according to Japanese culture itakuwa that, hey, that dude works so hard baka he just...
Alafu atiko workplace.
Tunazima tu microphones sasa.
Cuz alafu batio ni blada zake kidogo, jutu kidozo hapa. Unajua mimi nitakuwa nimelalia langu clean, eh. But nyinyi watatu, eh. Mwafu kwanza leading up hata hiyo mkono malipo atuamini.
Ira ila fikiria gati si utamwambia. Nataka kunyonga kwenda huko, eh.
Cuz I think hata kwa ni China pia where like they are schools like wale watoto wadogo wako na chairs ambazo ni kama vitanda, so ikifika time fulani na cheki vile huku inafika ga tent juu na ambapo ni break time na inaenda nje kucheza, wao ni nap, so kila mtu analala.
Za kumileta kitu very very important, hata tungesahau cause history ya chuo na hizi vitu zina happen, we have to look at it holistically. Mwaf, kuna kitu ili apenigi sufkat nafikiria. Na watu wengi washei document online. Na kumbukaga kuna jama fulani Ronga, ametoka club saa 10. Sijua likuwa ametoka club ama ametoka wapi. Tinka likuwa ametoka club saa 10 anenda home.
Yes.
Then anapata na tu school bus zinabeba tutoi. Anapata katoi kamoja kadogo hapo sijui. Ndo iku grade 1 ama grade 2.
Akauliza, eh.
Akauliza, ini nini nelele. But serious cause, we really have to look at our education. Unajua, kitu pia na tu fail, eh. That's when kwa nasema, we need to do an assessment on these girls first.
Yes.
Kabla tu wafike kotini ama nini nini. So that we get to know. Because there are so many things that are happening. Sikuizi suse maga, watu wametoka shule as zombies. Na ni wasa hata na millennials. Heri hata Gen Z kuna kulegevu kidogo. But still iko pale. Shule, una saa 10 asubuhi unatoka unaenda kupick mtu airport. Unapata na tutoi tumepanga line tunangoja school bus. Saa 10. 5 au wagao meja. 5 no ni normal. Wengi. Mbagu na shindwa, nini nendele hapa? Umtoi, kuna siku ile South B ile side ingine kulikuwa na kajam. School van ni 8:30 na ndi nenda kudrop watu hii home. Watu walitoka chuo sangapi. Na umtoi anenda kufika home alale sangapi. We really have to be deliberate.
Yes,
na tuangalizi vitu. Inamaanisha mtu akianza class zake 6 ndatapita exam. Na sawa pita exam, but who are we getting out of those schools?
Mm.
That's why hata watu wakimaliza crime vitu kama hizo ziko at high level na hizi issues tuko nazo socially. Watu watapita mtihani, but that's the end of it. Hey, na ataenda next level apite mtihani. So we just passing exams. But not passing exams is a life. Socially we are so weak. Juu tuko akili zetu zimefinywa hivi. Nakumbuka nikienda meeting fulani chuo premo. Then kuna chairman wa chuo ametokea. Akasema watu hiyo wako naingia class 6. Alafu jioni tena extra classes watoke 6. Niko na wazazi, yeah, wame clap, yeah. Eh, nikainua mkono. Sikuongea hapo mali, nilienda nikasimama mbele. Kwambia guys, let's be serious. Ndio mtoto wako afike shule 6. Inamaanisha ametoka home saa ngapi?
Na aliamka saa ngapi?
Exactly. Kwa hata kama kuuliza kuamka, nikauliza alitoka sanga na akitoka 6 anafika home what time? Average mpatie 1-2 hours kwa barabara na traffic na nini. Afike home 8. Anafanya homework saa ngapi? Na kwanza CBE vile na kazi mingi. You as a parent unakaa na mtoi saa ngapi? Mtoi atalala saa ngapi? Mtoi mpatie another 2 hours home, akule nini? Ni rush. Alale saa 4, atamka saa 10, ndende chuo. Nikauliza tu swali, is that a human being? Is that a growing person? Is it timelines zimekuwa so tight, eh? Then walimu wanablame wa parents. Hata saa hii, so sad, my parents wanablame you for kitu watoi walifanya. Amlei watoto, amlei. Mtoi wako ameenda boarding school. Shule ilifunguliwa, how many weeks saa hii, Ian? Tangu
chile, 4 weeks.
4 weeks.
Mm.
Mimi sijakutana na Trevor 4 weeks.
Mm.
Ana nini? Who is that? Who is that? Akikam home, unabidi uanze kumsoma rada tena. Watapatiwa 3 days midterm. 3 days midterm akikam, wona mka utoke home, lucky for us wengine unaweza toka home 8. But kijana unataka alale juni hii amekaa midterm.
Yes.
Maybe umuone for 15 minutes. Ukirudi jioni, lucky enough urudi 6. Then umuone for an hour, 2 hours. Then watu wanalala. Is that enough for parenting? That's why, lazima tu interrogate vitu mingi. Time. Time zile tunaspend na watu hii. Na system yetu ndirafanya tunaspend less time na watu hii. Ilhali, wako at age ile tuna need kuspend more time now. Especially as teenagers. But tuna spend so less time asubuhi au na time. Parents wengine wanaamka, umetoka, watu wamechukua school bus. The only thing mmesema ni good morning. Usiku mkirudi, the only thing mnasema ni how was your day? It was tiring. I have so much homework. Nini. Then kila mtu ameenda midozi. So what time do you...
Umebonga hivyo about maybe time na nini. Kumbuka chuo. Me, my schools, my schooling life. Raima, nilikuwa nasikia bell, nikuwa home. That's how close it was. So ni place nilikuwa natembea, nafika chuo. Nursery school, it was just across block tulikuwa tunaishi. So I could actually, sometimes hata nilikuwa nasikia mother, sometimes kama najua, oh, leo you go off. So this is 1996 to 2004. Yen miaka ngapi? 96 to 2004.
8 years.
8 years, ndio. Nimeingia form 1 or 5. Nikaulizwa, do you like hunting? Nakumbuka nikiulizwa, si ulikuwa unasainiwa a senior. Ndiyo sasa kuwe ni kama godparent wako. Although pia hapo tunafaa tuangalie. Lukona asainiwa godparent. Sana sana wenye wako form 3 ama form 4. So ndi atakuwa like in charge of you after school hours. Because ita mingine you are under supervision ya mode. Kaniuliza, do you like hunting? Ishaenda hunting? Hapana. Huko tunaendanga hunting. Amambia wapi? What time? 3:45. Muna hunt nini? No, just kwa kwanza hata una appetite. Kozu umespoiliwa, uko na makebab, uko na nini. Ilifika hiyo train, nilisikia boom, commotion. Watu wameanza kukimbia. wakaenda karudi na some weird stuff hapo. Mm. It was sijui kama ni uji ama ni ugali. Mm. Like unajua boarding school meals they are very pathetic. Sana sana ukipata hizo chuo za ocha zenye unapata ngawa na strike sana. Nilikuwa nasema if you can survive high school zingine you can survive ni kama umekuwa jela. Ukatolewa hapo alafu ukatolewa tu chuo alafu muende nini kamiti. Unaingia tu na shift. Because meals are pathetic na nini. Mm. So tulikuwa tunagongewa rim ya gari at 3:45 a.m. for breakfast. Mnakimbia. Unaenda mnakuja na hicho kikitu. Ni kama ugali but moto imezima. It's a kipestish. It's salty. Juzile ile nini ilipika supper. Hizo masufuria hata ziosha sana. So unapata ni kiuji kiko na taste ya sukuma, githeri, sijui what, whatever. If you miss that at 3:45, the next meal utapata ni chai ya saa tano. So if you missed this, utaka almost 5 hours. Is it 5 hours? Ndipata sasa the next one. So, una imagine the torture. Yeah, mimi nimetoka from a day school in primary and then unaenda into a very different environment where you're not even guaranteed all meals. It's up to you. Na chuo imelipa. Unafikiria watoto enda ulilia mwalimu mwambie sijui I missed this. Then mnafaa kwa class sijui around what time. So unapata even the cases za most cases anyu unasikianga there's the school unrest na nini. They're trying to, ni vitu wamekuwa kitry kubonga na institutions and they never change. Sana sana the education sector. Tuko na highways. Sahi kuna SHA in hospitals. Kuna better roads. Makampuni sijui zimefanya nini. But ukiangalia education system ya Kenya never changes. Never changes. Mimi nikikaa chini nibonge na Buddha bo 70s shule. Alafu 50 years later nimpatie kozi ya metoka I think 50 years ago. Akai chini na mtu huyu hapa hivi mwenye anasomea maybe those county schools. Hakuna difference. So unapata it's not even us as parents. So long as mtu huyu ameingia tu huko. Vile Rubu anasema. Ah, unajua nilimtafutia slot na amepata, nimeshukuru. That's it, we don't care.
Tu, Zach, nikuulize tu swali, wendo babi hapa. Dho mwafu ndalisomea shule ya kibabi kushinda kila mtu. Na tuko na evidence. High school.
St. Patrick's Hill, hiyo high school zi. Ile kwa ni tada.
To some level, starch. Starch was a good school. Unajua yanga about shule. That was
it was a good school.
Starch was a good school.
Kuna vitu mobs.
Mimi nime grow starch, brother. That's a dope school.
Ngoja. Mimi vile nili transfer from that school in Murang'a to Jamu, I was shocked. Tulipata na raia fulani pia huko during break time. Alikuwa ame-expelliwa hiyo chuo nilikuwa. So kukama ka rewind. No, tulikuwa shocked kwa nini? Hatukukosa chai. Saa nne. Like, ile place ingine you're not guaranteed yet.
Ingi nana shindwa ni aji.
But
there's a difference between Nairobi schools na hizi chuo zingine. Miata mtu aniambia sijui amepeleka mtu hizi sijui national school. But iko huko ocha. Na hizi Nairobi, there's a huge difference.
Sema Jamu.
Even
Jamu we?
Ja for an ending. Even exposure. Like sisi tulimit wapi? Because of a co-curricular activity that we are doing and then the station ikaingeika offer support in one way or the other. These things do not even happen. Just say zingine. Unatoka hapo hivi the only interaction uko nayo na watu wengine na maybe the civilized society. Ni ukitafuta job. But exposure, ukienda hizo chuo zingine, hakuna. Hata hakuna kitu inafanya ukuwe na ina imaginative mind. You're locked out from the outside world. Kuona, it's just maybe movie, ama sijui, alafu mkienda funky za huko mnapatana na watu wengine wako lost. You're just seeing other, but tunajua kuhizi sites kuna vitu sijui scared, sijui kuna event fulani ya watu na nini. There's a very huge difference.
Ndio swali niko na kuuliza Zach. Thanks. Ian, I think hata umeleta vitu zingine zitasaidia Zach ku respond to it. Our education system, naangalia primary but especially more or less high school, because high school ndo mob ni boarding schools. Are they social educational institutions ama are they prisons?
Kwa as tuseme tu hapa itakuwa discriminative kiasi, but tuseme hizi tuseme ni za Kenya, because unachuo saizi kuna wale wanasoma wako Kenya but nikaa wako chuo majuu.
Yes.
But zile za huku Kenya, boarding, most of them ziko na hiyo mentality of prison. Even the way they treat the students, how you're supposed to line up to get, mimi nakumbuka niko na get into so much, that's why I couldn't survive in Mbita, because niko na get into so many fights with people for no reason. Hiyo sijui mkikwenda kuchukua food mna line up kama doggy, like you have to behave a certain way. Na ni food tu unaenda kuchukua, it's not some serious shit. Nikao unafaa kwenda unaenda ku program some nuclear warhead or some shit. Mimi niko nakosana na watu. Huyo mse alikuwa anaitwa Cobweb. Nangoja nani akuja hapa tu nimuulize. Juu yeye alishachapo na Cobweb nikiona. Nani? Huyo mse wenyu wa interior. Anaitwa nani?
Raymondo Molo.
Molo.
Sare jo. Ulikuwa na ichuo moja.
Ndio
maana wa mtiaji hapo na tuchomea.
Muuliza vile Cobweb alikuwa na kuhara, sio ndio kitu inafanya una kichongumu hapa nje.
Ama achamtafuta nini?
Kitu fani na zafanya Joan. Some people for that Cobweb maybe iko pahali alireform. Check. You got my name nowadays is not even Cobweb. Check. I'm known on these streets as CW. Hey, shit.
Oh. I'm a reformer. So nowadays I'm just a butterfly. Yeah. I met a monarchy to a butterfly.
You got to treat you uko ivo, iyo chuo. Ilikuwa on some prison shit. Siko ubaya.
True.
Nikwani, yani the only time nikwana feel a little bit of freedom nikwambia hiyo chuo yetu kukuwa na bathrooms kwa tunaenda kuoga kwa lake kwa Nam.
Ndio maana unapenda lake.
Exactly. Na hapo before ndio hiyo chuo ilikuwa
nilikuwa Maxwell Preparatory. Nilikuwa MAPS. Nimetoka straight from MAPS. Tumbita.
Upanga tu.
So,
no. Open, and how and open defecation.
Wewe.
Zake, how did you find out? How did you find out? Hamla bafu.
So, wacha nikwambie kwanza nini yangu. Ukienda hiyo Mbita, hiyo barabara ya kwenda Mbita hivi. Unajua first niko nafaa kwenda Maseno. So nilikuwa late. Me after class 8 mtihani, mimi nilishia. Si nikwambia hiyo time bado ma friends wangu wengi walikuwa ni like life yangu ilikuwa mostly TZ. So every time tume close chuo, the next day niko na tiketi yangu ya kwenda
TZ.
So after class 8 mimi niko najua sasa this is freedom. I'm going back to TZ. So hiyo freedom score najua inakuja na unafaa kurudi within this amount of time juu mnafaa ku report high school. So hiyo time yote akina Mbuyo na try call, kuna kuzongo alikuwa na work kwa hoteli fulani Arusha. So hizo siku hakuna cell phone. So ku get in touch to someone like me, zima upigi huyo kuzongo na work kwa hiyo hoteli ndio apasi hiyo message. So mimi niko na ignore. So nimekuja like 2 months later wase washa join chuo. Slot yangu ya Maseno imechukuliwa. So na kina mzae nikawa wako wanataka story ya day school. So tukaenda Maseno, akaambiwa hiyo slot imechukuliwa but tunaweza kaa for 2 weeks. Tuone vile itakuwa, sijui kuna mse fulani anafaa kufanya nini kwa transfer nini. Tukakaa hiyo 2 weeks. We spent like 2 weeks na mzae Kisumu. Maraundi tu. Tukaenda Kisumu boys hakui like. Tukaenda wapi? So akabonga na best yake. Best yake alikuwa headmaster sasa.
Mbita.
Tukaenda sasa tunaenda Mbita. But haniambi tunaenda Mbita kaa chuo. Ananiambia tu tunaenda kupitia, tuangalie, tuonge na best yangu. Tuone. Kumbe uniform kila kitu ishabaiwa. Mimi sijui.
So on the way ndo nikaambiwa by the tumetafuta chuo tukakosa, wewe utabangaiza hapa mbita hii first term, tuone second time kwa tutakutafutia place nyingine.
Mm-hmm.
So mimi nikasema sawa. So tunaenda hivi sasa hiyo barabara kwenda mbita.
Mm.
Naona tu ni msitu, si msitu, ni place tu kuna kaa niocha, unacheki? Mm. Niocha, 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 niocha.
Tagro.
Tagro kile mbaya.
Mm.
Tukafika place inaitwa Isipe. Institute of sijui insects and mm. whatever, whatever. Imejengwa poa.
Mm.
Nikafikiria, kumbe ni hapa sasa, at least naenda place poa. Eh, naona tunapiga kona, tunaacha Isipe. Tunapiga kona left. Ai, si hapa, so I'm looking for the next thing that looks close to hiyo Isipe. Eh, kidogo naona tunaingia kwa gate ingine. The first thing naona huko kwa gate ni mapunda. Mob. Mapunda, mob. Alafu naangalia madoms. Ma windows mevunjika, zingine sijui zinakaa. Sasa hiyo wase wako class. Because tumefika afternoon around 2 hivi. So wase wako class. Wakikuwa class sasa tumeenda hivi kwa... kwa Hedi, ni best yake, wanapiga story, wanacheka, nini nini, kidogo naambiwa sasa kuna msia atakuja kusaidia kuchukua hizi vitu zako peleke kwa dom.
Mm.
Vitu zangu zikachukuliwa zikapelekwa kwa dom. So ndio makuzo wangu wale walikuwa kwa hiyo chuo ndio tukakutana nao baadaye.
Mm.
Eh, nikaonyeshwa hii ndio cube yako, zilikuwa zinaitwa cube. Mm. Iko ki metallic thing tunaweka chini ya kitanda.
Mm.
Tunakaa hapo tunachapa chapa story na wao juao wanafaa kurudi class. Mimi sina uniform, nimevaa civilian.
Mm.
Uniform zangu ziko kwa ninafaa ku change sasa.
Mm.
So ndio baadaye nika change. Niki change ni lunch time.
Mm.
Wasa wameenda kuchukua food. Mimi tayari nishakula food poa.
Mm.
So sikuwa na shughuli na hiyo nini. But hawa sio wanataka hiyo food. So wakaniambia wewe enda uchukue.
And share with us.
Eh, utupatie.
Scarcity.
Eh, so nikaenda nikachukua food nikapatia wase. So nimekaa chini hivi tunapiga story. Wananiambia vile chuo iko, ndio hapo sasa nikakutana na hawa wase wawili, mmoja anakuambia alishutiwa.
Mm.
Walikuwa ni ma twins. So wao ndio at least wako na hiyo Kiswahili yake. Nairobi. Mm. Nairobi tunachapiana nao. Mm. Nini tunapiga story. Eh, tukipiga story hivi kiasi, mse fulani amekaa na plate yake amemaliza kukula.
Mm.
Si mimi nimekaa hivi. Akakama akaeka plate yake hapo hivi na akaishia. So hawa si wako hapo washajua what it's about.
You need to wash that shit.
I need to wash that.
So na bibi mpya.
Eh, mse anafaa kukua sasa ni cube mate wangu, ni kamse kingine ka small, kaliko kaoga.
Mm.
Kakaichukua hiyo sahani kakaenda kaiosha.
Mm.
So kuiosha kuirudisha hapo. So tunaendelea kupiga story. Acha mse akuje. Mse alikuwa aitwa Anyona.
Mm.
Chuo mzima imemuogopa.
Mm.
Anaanza niaje buda. Ngebo. Sahani yangu iko wapi? Unza sahani gani? Unajua
mm.
mimi bado haijani hit.
Mm.
Sahani gani? Eti si nimekuwekea sahani hapo. Alafu eti si unafaa kuiosha. Nikamwambia buda, vile nimeletwa hii chuo. Si like nimefosishwa kukama hapa.
Mm.
Soka kuna kitu yote naweza fanya ndio nichujwe kwa hii chuo nitafanya, including kudeal na wewe. Saa hii tu juu nimekam leo saa hii tu. Eti oh, form 1 najifanya kiburi eh. Eti kuanzia leo wewe tembea kwa waya za stima, mimi natembea sijui kwa waya za simu, meaning hatutawahi kuwahi kutana.
Sasa cross.
Nikamwambia ni sawa. So eh, kidogo nachikia bwana eh, wanaongea nikawa wanashindwa
eh, hashtones
eh, hashtones yeah. Nini itaniapenia.
Mm.
So ndio ananiambia ti baadaye tunafaa kwenda kwa lake kwenda kuoga. Ndio. Mm. Watu wanaoga kwa lake. So unafaa kubai us. Unajua us?
Yeah.
Nini yo?
Us ni nini yo? Ile nini ya kujiosha.
Aone yu wakasa. So, kuna time inafikaga.
Mm.
Unatura hivi itandike. Aone acheza hivi.
So, like hakuwa na any form of a structure inakakaa.
Kuna hakuna, there are like two... Later mm. is when I find like there are two rooms mm. like showers. Ya head boy na deputy.
Mm.
Deputy ni nani? Cobweb. Watu wameogopa cobweb kushinda vile wanaogopa head boy.
Mm.
Cobweb alikuwa bad news. Yani ilikuwa ni ile watu wakisikia tu hiyo jina Cobweb wanatapaka.
Unajua inakushika unakuwa hapo.
The reason anaitwa Cobweb ni amekuwa hiyo chuo. Watu wanafaa kukua hapo for 4 years. Sasa amekuwa hapo for almost 8. Amalizangi chuo.
He's always there.
Yeah, ana repeat tu anabaki hapo. So anasema ameka huko chuo mpaka amekuwa Cobweb. So ndio baadaye sasa tunaenda kwa lake. Tunaoga ndio na realize eh, so this is what happens every day at 5 PM. Naenda kwa lake,
maji baridi,
naoga maji sahiyo, si baridi watu, si baridi, imechomwa na jua. Shida tu nini? Chafu. Like wasee wakishaoga hapa hivi hii maji hapa ni chafu. So now you have to look for another corner uende huko ama uingie huko ndani.
So unasema unapata Ian anapiga open defecation pale, mwafa na nyungitsu pale, maji na combine uona
so kuna zingine ukienda ni wa mother, so ufai kupita certain area cause wa mother ndio wako huko wanaoga. So ilikuwa mzee, mimi nilikuwa yani mnasemaga trauma hiyo. Ndio ilikuwa trauma sana.
Yo ukifikiria juu ya American rules Kenya kuna kuoga na sex offenders wengi sana cause tukiwa toi ungo nenda ocha tu unahoga. Unahoga hivi ukiwa mtoi. Unaangalia huko unaona that's a bush. Kwa nini iko na nywele hapo? Unajua unasika tem flani kana hoga tu kako. Unajua like na majusi unajua na kuoga hivyo like uki mtoi yake una nudity yako wewe ni offender.
Statue kulikuwa na milango kwa
bafu. Azizi statue ilikuwa ni open hivi. Love showers ziko open up. I think zilikuwa na compartment. I don't know kama ziko na compartment, but ni open. So kile tuko tunaduni, raya sasa zinaoga na ngodha jo. So unaoga na ngodha alafu unaingiza nini unaioshea ukiwa huko ndani.
Yeah,
but sasa kuna raya zile zinakuaga raya inajua tu nilipatiwa baraka. Raya za baraka zinaoganga tu kama kimeitwa hapo chini. Chikiru, raya inaiosha iko tu zile za Mungu asante kwa baraka.
Lakini sare zilikuwa gana tu room, smaller room, kubwa la fubafu.
Yo bafu. Sino nasema siwezi kumbuka, but kama hata kama ni smaller room hazina mlango. Hazina mlango. So mtu anaweza sneak in aone, anaweza angalia yeye.
Moba zina ga mlango juu issue za hizo ma SA. Utapata zingine cause nilitembea chuo mob. So hizo akinini unapata ni room but ziko na ile into shower curtain. So kuzi una unaweza ifunga hata ukiwa na noma mtu akiscream na skika na unit kunini cause nilikuwa nakuuliza hivyo Zack cause if you think about prison watu wameingia then mtakuja kuonwa on a certain day.
Yes,
hizi days zingine uweze kuja kuonwa. Same thing na boarding schools. Ukishaingia that's it. In fact, ukidescribe tu vile watu upelekwa shule, unabebo I think ENP ulisema geo kitu. Unaenda na mzazi, mnafika pale admin block. Kitu muhimu sana na admin block umelipa. Wakisha confirm umelipa ama hujalipa, umelipa kidogo mnegotiate. The rest unasikia sa mzazi gwaheri. Wa check kwa kabla mbugweru wana check
hiyo box.
Hizo box one kama kuna kitu si halali.
Wana check ndio kujua how can we make your stay as unpleasant as possible. As unpleasant.
Kwanza umeweka poa cause mimi ningetumia more PR terms. Ningesema kama umebeba magendo, marufuku. So but you are more of ni better. They want to make your stay as unpleasant as possible. So unaingia. Hizo vitu marufuku mzazi anarudi nazo. And that's the end. Mzazi atakuona tena siku umekuja midterm.
Yes.
Bro, what happens in between? Mtoi atashezi shule mobwezi call. Unless utakoliwa sele mtoi wako yuko almost. Tushaona hizo cases mingi. That since between January shule wafungue na sahi. Kesi ngapi tumeona mzazi alipigiwa simu akifika chuo mtoi alidai.
Sister uncle kwa alinipatia hiyo story kwani yo sato tukienda coach balls nenda kwa sister yangu. Angona mpiga story juu ya mtoi wake. Ati mtoi wake alibebwa na ambulance akapelekwa hosi. Akakaa hosi for 3 days. Hajaambiwa, hajapigiwa simu. So student fulani ndio aliiba simu akapigia sister yangu kwa mshop by the way. Alikuwa mgonjwa, alifaint, akapelekwa hosi, yuko hosi for 3 days hajaambiwa. Sista angu alipigia tu
relative mwingine simu. I'm sure akisha discharge your hosi, mchukue kwa naye vitu zake zikolektiwe ndio ya kurudia chuo tena.
Very true.
Three days ujaambiwa
itakuwa. Because mwafe, easy boarding schools. These are ways iko structured eh? Na worse hata ni hizi public. Na majority ni public. Hata tukianzia zile wanzita cluster 1 tusiko mpaka 4. Majority ni the public schools. Like I can say 80% are public schools. Na hizo ndo unapata hiyo mindset ni noma. Mtoto you cannot talk to the kid. Ni kama yuko jela. Uongo je midterm akuje then umrudishe then the same process again. Ni nini auficha huko so much
that hawezi
mtu ana kashule how many months? 3 months. Then una unapatiwa mtu ya how many weeks? First term waga ni wiki ngapi? 3. Ukaene 3 weeks. That's why unaonaga kuna gai beef ya back and forth. Walimu wakisema wazazi ndo waraise watoto vizuri. Wazazi wana blame nani?
Walimu.
Yes.
Wazazi wanakaga home so much without kids. Mpaka watoto wakifunga shule wakikuja, watoto wale wa sudden wanakuwa ni a bother kwa nyumba.
Yeah, a nuisance.
Yeah, nuisance. Tushaziona. Kwa wazazi wame, mpaka wengine wambewe, huo kuagi. Suka gapa bila. You become a stranger home. And then umeenda huko, you've changed physically. Don't forget, eh? Teenage, that's where they're changing. You've changed physically. Sauti imechange. Vile unakaa imechange. Mtu alienda huko akikakaa mwafu clean hivi, akitoka na kakaa robo. Watu wanashindua ni nani? There's so many things that happen. We need to have a discussion on this. Every change, emotional, social, physical change that goes on in when with teenagers, ndo itu advise if we really need kids to be in boarding schools. Na kama ni boarding schools, cause hizo ndo, how can we make them more comfortable? How can we ensure that every 2 weeks, ama kama ni mbaya, siju kwa nini watakagi wazazi wende every weekend, kama ni mbaya sana, every end month, kuna an open day where parents can go, spend the day with the kids, and then go back home.
Yes.
Kama ni mbaya. Cause,
no,
I balance iko sahihi. Yes, food mbaya. Mbona food ni mbaya? Mbona watoto wanalishwa shule ni kama wako jela?
Robo.
Yes, I'm my brother.
On weekends. This is why. Ushesikia, ushaini wana kikula githeri?
Zi.
The same way, mwafu najua, nilimuingililia kaanza kula samaki.
Ako anakula
for like 15 years jamu anakula sana.
Ile iko nasema yake ni pata ijuble fish ni kazi mingi. Kukula fish ni raha tu iko na.
What do you mean kazi mingi? Kwani upika?
Ah? See, like okay, wewe maliza.
Yaani butumbi alipo tatumbia story ya fish.
Yeah.
Sasa this is this is meals. Ini meals. Saturday lunchtime. Githeri. Saturday, jioni, githeri. Sunday, lunchtime, githeri. Sunday, jioni, githeri. As in, weekend luku inafika, you lose your mind. Unless sasa kuna, maybe mnaenda kufunga, mnapata kawaru hapo.
Imetupo kwa githeri.
Mpaka we had to improvise now, ni unakuambia ni kaa prison. Kwa shopping, hatunge kosa nini? Blueberry na Royco kuipika tena. So uliko na make sure ume get ile githeri iko na ile maji juice haikuwa kama haikuwa broth. Mna mix blueberry na Royco. So huko uliko unapata during nini dining hall time around 6 kila mtu there's a funny paste yenye iko kwa sahani. Siko najua hii kitu itakam kunisaidia. Yeah, jo.
Ati ulikuwa unafikiria watu ni artists.
Uweka, you know, ladha. Like, ilikuwa anga mbaya. Saturday, mchana. Before sasa mhavi yo lunch. Noju umeku ukifanya nini? Umeku ukiangalia sweater ya form 3 ama form 4. Juali kama kakwekea nguwa hapo uoshi. Nasema about sana. Na si kuosha. Unaangalia sweater hivi inakauka. So unakula unakula lunch mna organize na your fellow form 1 yeye ndiye akule ya kwanza ama akulete ni sasa yeye ndio wewe ndio uko na first watch ni hiyo sweta isipotee form 4 moja kwa na shati ka 24 zikiisha uende umpelekee kwa bed azipaka account
ya kuambia ni sana hakuna malipo. So that those are your weekends. Sunday ni sawa because mliko mnapata kuna church, mmegetaka break. Usiku after nini dormitories, after preps. Sisi tulikuwa tunachill tu nini, tulikuwa na chill hadi maybe midnight. Juu kienda, of course wewe unasi unalala juu, huyu mwenye ako hapa chini unafaa kupanda juu na asisikie.
usimuamshe.
And then now siniluambia mnaamka saa ngapi? 3:45. Amekuwekea sahani hapo, akiamka ana expect tuji yake hapo. So you sleep late for like 3-4 hours, uliko unalala na school uniform, ni viatu tu uliko unaamka. Yes, we utaoga, alafu kuoga uwezi oga asubuhi. Juu na bucket yako ilikam ikaibiwa. Seti kaibiwa, unaonanga tu na raya fulani. Na imeandikwa jina yako.
And you can't do anything about
it. You can't do anything about it.
Yeah.
So it's stress. It's stress. Kuna time liambiwa ni imbia raya fulani hapo hivyo ilale. Of which, that wasn't even the nini. Haikuwa issue. Sa ile issue ilikuwa ni the choice of song. Lullaby zote si lazima utaje mtoto. Shit.
Mofreski yeye alikuwa anaimbia na ngoma za Celine Dion. Ndio jamaa alale.
Kwanza nilikuwa nimeitwa. I don't know, akaniambia I think during Sunday alisikia naweza imba vizuri sana. Akanitumania. Akasema yeye mwakuziko karibu, nataka kulala. Namwambia sasa si ulale. Niambia pana, niimbie wimbo nilale. Siku na hika sonka na ito ololololo mwana tiga kule.
na raya yuko sawa na hiyo haizu
wapi aliniyoko tabari
mwana wa nani
kanilizo unaita nani mtoto. Yo time mianza kutense kwa siko kwa house yangu. Nimeenda kupeleka kupeleka disrespect to another house. Na we ni form one issue. Usiku, during entertainment, awezi watch TV. Na mwati njini watoto.
Mkalali.
Form one, niko na asha stima. Form one, basa imefika. Basasa kuna rai ilikuwa niambia, njini hata umepata kama hii shule ime tone down. Kwa zama Saturday, asubuhi. Walikuwa, sizile nguwa mbukuwa mbaiwa za api. Walikuwa wanaamka asubuhi. Wana scrub domes nini. And then wanavalishwa utotunguo. Wana someshwa ABCD. As in, if me I served time, looking back at, 1 year I served time. Zile story muski hapa. Because even kupatikana na, kulikuwa na house ingine. I think you need to a Madi Madaraka. That was the nastiest. They used to even bring hoes. Usiku. Yeah. Walikuwa na solicit. Paka kuna time.
Naka hoka nakuja tu.
Naka naka mnajua ni pesa. Yeah, mlikuwa nambo if you need. Tikama kuna mtu anataka kuona sijui nini mwende huko.
You pay. Pay per view.
Exactly. Yeah. Yeah. So, there's a lot that happens. Mwendiko na insist sana. Mwalimu, tulikuwa tunafika bele asubuhi, like time ya class inaanza, there's a sigh of relief. Because kuna jua, you're amongst your peers, mwalimu ataku protect, how mix na hizi raya zingine. But sasa, bele ya 5.
Jioni.
Jioni. Unaanza makazi zingine.
After 5. You spend more time.
Yeah, you spend more time. More time na nini, na abusers wako.
So you are no longer Ian, you are Lillian.
Kuna raya.
More Lillian.
Kuna raya ilikuwa inakaa mkuniambianga good night every time. That would just look. Yani alikuwa anakaa too criminal. Yeah. Nika shift. Nika toa bed yangu hapo. Nikaenda nini. Another cubicle. Jio raya siku wana itrust.
hata ilikuwa ishanitumianga warnings because I was tiny, so alikuwa niona tu this is zile two story unasianga tu za jail. Then sasa now there's a time niliitwa usiku yenye menikumbusha vitu mob sana. This is traumatic. Nikaitwa
ni therapy. Kuna ni OGW hapa.
It's a safe space.
So you kuitwa yako endelea na
tujue. I was summoned. Nasema wewe atufikiri yangu unakuongo metairi wewe.
Yeah.
Atuweka chini. I think they were seniors huko from 3 and from 4. We demand tuonyeshe. Miss Jaito wa diki yangu kwa watu unless na kwa Joa. Tuko Uraino. I think that's the most public place anye mi nishaitoa. Tukaleta na juu. Aja. Unajua walikuwa serious. Miko na, these are guys wanye nilikuwa naingia kwa dorm na nini naogotea na nini. Kulikuwa na that safe corner enye. Si kila mtu alikuwa mbaya. But they are guys who thought you're cool.
Yes.
Aja. Kana mimi si jokes. So had to unzip
uonyeshe
and produce my man.
Na hizo vitu zote in hindsight now, in hindsight that was a crime. Walikuwa na commit. Hiyo ni hiyo ni sexual harassment. Hiyo ni SA.
Yes.
Yeah. But by the time wakochua ajui ni SA. So they need to be educated on that.
You understand, like now there's a lot that actually needs to me sana sana nizo after class. That's when you meet your abusers, watu wana kuradicalize. Kama kuna drugs in your time, kama ni hizo mateso, like hizo ma whatever ma monolizations iko huko. Na sasa because these stories watu upatiananga kwa mtandao, hata nakumbuka there's a time kwa Ikonen, another version of Ikonen we used to do. There's a time tuliuliza watu chuo mlikuwa mna monolizewa aje. Sikuna alikuwa na alikuwa na mbati aingie mlango na swing and it's hakuna mlango. So you have to mimic voices, alafu unapigiwa unapatiwa kiatu. Sijui upigia nani. Tupiga simu nyumbani. Alafu kiatu inanuka.
Yeah, na lazima ipige.
You get those, but this is unapata, these are things you're going through and you've never been subjected to such. Alafu you're threatened. If you dare, uende mbele. Sometimes hata uliku unaenda mbele. Unacheck watu.
Because mamode pia ichikuwe
serious. Because pia mamode, nionasema there's a lot of vitu zenye zimekuwa na changes in Kenya. A lot of institutions zime adapt.
Yeah.
Things are easier. But shule, I don't know.